Ngiyabonga kakhulu mina ke Thunevile. Ningahlala phansi. Ngikholwa ukuthi kwake kwashiwo ukuthi ngajabula lapho bathi kimi asiye endlini yenkosi. Manje siyaxolisa ukuthi asinayo indzawo noma indzawo yokuhlala yabo bonke labakhona. Futhi mhlawumbe batokwanza kuleli viki lelitako nebantu bangena beva ngalo mhlangano.
But the reason for this special time was that we would
Kodwa sizathu salesikhathi lesi lesikhethekile bese kuthi besto etikwenhlitiyo yami moya loyingcwele bekabekele secwayiso sekukholelwa ukuthi libandla kulolu suku lifanele libe nalomlayedo ngoba ngikholwa ukuthi imilayedo legcame kakhulu impela yeBhayibheli ngoba wembula Kristu ebandleni lakhe kulesikhathi lesi ngakho ke kude lo ngaba nekukholwa noma athi ukuthi bendani noma bayapi ngaphandle uma banalokuthide indlo ukuthi basekele imicabango yabo nekukholwa kuyo ngakho ke uma umbhalo wembule Kristu kithi kulethe insuku lethi tekugcina nesimo sesikhathi bekungasisita kuhlola bese siyathola ukuthi sikuphi Manje siyaxolisa ukuthi indlu yethu yokukhontela ayisibandi kakhulu ngalelinye lilanga sithemba kuba nayo. Naleti nsuku letinye letendlulile ikakhulukati ngitatishela loku etikwengcenye yemlando wencwadi yesambulo. Ngigijimele etintweni lengingatange ngicabange ukuthi impela takedendeka. Futhi Kuthe kulethwe ngisho kimi umuzwa ukuthi emva kwaleminyaka yelibandla lesikhombisa bese ngendlulile kuloko ngitothanda ukuba naletinye tinshumayelo letinjalo tekuletha libandla leliciniso nelibandla lemanga ndzawonye futhi nje ngemlando nembhalo njengoba ngake ngalinga enshumayelweni kuthatha umvino weliciniso nemvino wemanga lokutholakala eBhayibhelini futhi sitotama kuthola letinye titulo ngesikhathi ngisatama kucabanga ngebantu betama kuhlaliswa futhi sitama kuthola letinye futhi titulo kutama kugcwalisa indzawo emuva lapha nangephandle naletinye futhi ngalapha kude sikhone kuhlalisa labanye abantu labambalwa ngesikhathi setinkonzo Manje kuloko ngicela ngamunye wenu labakhathateke impela ngalethintho lethi batota ngaso sonke sikhathi ukuthi sito tokuchaza
this great book of the revelation of the
Futhi ngingeke ngithethwese noma ngabe ngicabange mina lucobo kuthe thwesa ku lencwadi lenkulu yesambulo se iminyaka yelibandla lesikhombisa kodwa ngincike ngalokucinile kuNkulunkulu kuthi akwembule kimi njengoba ngita kuko nje umlando wemvelo longewe lothethwe kube somlando labagcame kakhulu impela lengibatiko nginato tibekwe ekamelweni lami lekudadishela khona manje cishe incwadi letihlati yako letisihlanu noma letisithupha yahislophu lethi emaBhayibhelini lamabili yafox lethi incwadi yalabafela lukholo naletinye incwadi letinkulu njengemkhandi waseNaisiya wangaphambili mayelana naleti incwadi letine kuloko lapha emakhasini lati akabe ngemakhulu lamane encwadzini ngayinye nemkhandi waseNaisiya nawo wonke umlando lesingawuthola ngoba emva kwaloko etapini lenemagnet sitobhala incwadi lehlatiya ngeminyaka yelibandla lesikhombisa ukuthi ithunyelwe even lesingaphumelela ngoba sisetinsukwini tekugcina sisesikhathini sekugcina akukaze kuse enhlitweni yami kakhulu kangaka kwade kwabalu lukhetho lolwendlulile. Ngase ngiyabona lapho sikhona. Umoya lwengcwele wase ucala kwembula-ke kimi kwecwayisa bantu nekubeka lokhu. Futhi ngeke ngingakwenda ebandleni lelinjengaleli ngalokwenele. Futhi-ke uma ngihleli phansi futhi ngavele nje ngabhala incwadi, ngiva ukuthi uma ngiye epulpiti nekuphefumulela kwamoya lwengcwele emkhathini wemaKristu kwefika eti kwami kungesida, khona-ke ngitokwenela kakhulu ukubhala incwadi-ke emva kokuba sengikukhiphe etheyiphini. Ngoba lapho singathola kuphefumulela kwako. Letincwadi kusobala titothi kucondziswa kancane ngoba ekhathi lapha sifaka tintfo lebe singeke sitifake encwadzini. Bese ke futhi sithatha sikhathi lesiningi kakhulu ekuthi iphindzene thini noma ngiyakwenda. Futhi ke encwadzini kutocondziswa konke. Kodwa sitotama kukuthola konke ngako konke lesingakwenda emathephini. Manje emathephu busungabunye incwadi lefundwako nalokunye nalokunye labafana batoba nayo nje ngephandle esakhiweni lapho. Manje ngingahle ngingakhona busungabunye njengoba sitethwe sethine kutama ngenkhathimulo yaNkulunkulu kuletha le milayeto yelibandla lesikhombisa noma iminyaka yelibandla lesikhombisa ebusukwini lobusikhombisa. Sithatha busuku ngabunye umnyaka. Njengokuthi ngemsombuluko ebusuku Efesu, ngalesibili ebusuku Smina, ngalesithathu ebusuku iPhegamu, ngalesine ebusuku iThiyathira, ngalesihlanu ebusuku iSadesi, nangemgcibelo ebusuku iPhiladelphia, nangelisondo ekuseni, nangelisondo ebusuku waseLaodicea, umnyaka welibandla lesiphila kuwo. Sinikeza kwemlandvo welibandla lasekucaleni nebabhali nabosomlandvo netingelosi talowo mnyaka nemilayeto nekuphathwa kwelibandla lapho lita lehla njalo kude kube ngulesikhathi lesi. Futhi kuyamangalisa kubona ukuthi sonke sibiketelo salowo mbhalo sihlangana ngalokucine kanjani nemlando. Impela nje ucabanga ngako nje. Kungimangalise ngisho nakakhulu kwaze kwathi itolo bengifunze ngathi ngeva emehlo ami avuvuka. Ngase ngiyaphuma futhi ngathi kunkosikati angikaze ngikuphuphe kungaleyo ndlela. Niyabona na ukuthi kwakukukhulu kangakanani. Futhi manje ngalesinye isikhathi ngahle ngingakhoni ukuthola konke ngebusuku bunye. Libandla umlayeto kulo libandla. Futhi uma ngingeke ngakuchetha ebusuku ngekusala kulandzelako-ke ngensimbi yelishumi. Utomenyetelo wabusuku ngabunye kulabo lofuna kuta futhi akulalele konke ngoba sitotama kukufaka etheyiphini. Ngitoba netinkonzo-ke kusukela ngensimbi yelishumi ekuseni ngichubeke kuze kube semini. Ngesikhathi sasemini kutama kukukhipha wonke lo mlayeto losele ngoba bangawubamba etheyiphini. Hayi, simemetele ukuthi ngeke tibe khona tinkonzo tekuphilisa ngoba sitama kusolo singaphansi kwekukhuluma kwekuprofetha kweBhayibheli. Ngawo-ke besinenkonzo yokuphilisa madute nje lapha. Futhi-ke emva kokuba setiphelile le tinkonzo, sitobese-ke sesiba netinkonzo tekuphilisa futhi tibuyele enzaweni. Kodwa manje ngifuna kwenta lokhu kucace sibili kude wonke umuntu akhone kukhumbula ukuthi manje ekhathi lapha kungahle kusike futhi kudonse futhi usichuchisile sonke kakhulu. Kodwa ngibophelelekile hayi lokhu lokungesilutho kodwa kushumayela livi. Lokho nguloko kuphela nje kubambelela ngco evini. Futhi tikhathi letiningi ngahle kule minyaka yelibandla ngahle kubonise ngekuveta lihlelo lalomunye umuntu. Futhi uma kwenda lokho akukacondwa ukuthi kube nekukhahlana. Kukubeka nje loko umbhalo lokushito nesambulo lenginaso sawo. Futhi uma ucabanga ukuthi nginelephutha kuko, khona-ke ungangibambeli kona. Ngikhulekele nje ukuthi uNkulunkulu utongikhombisa lokuliciniso ngoba ngifuna impela ukuthi ngibe ngilocinisile. Bese-ke lenye into ngiconza ukuthi lo mthwalo lenginawo emhlanganweni lo njengalona kuthi kufundzisa abantu ukuthi moya lwengcwele utongibeka licala ngemavi lengiwasho kuleli pulpiti. Ngakho niyabona ukuthi sisonzela ngesizotha kanjani kuloku. Manje kwethu bengingaba naloku ngephandle kulenye indzawo kodwa ngenxa yokuthi kukufundzisa khona-ke kukwethu. Ngephandle etinkonzweni tekuvangela wonke wethu sinemcondvo noma kubona lokufihlakele noma njengoba bekunjalo wonke lo mnyaka. Futhi sinemabandla ethu naloko emabandla ethu lasifundzise kona naloko lesikukholwako. Si angithandi kuyongena ebandleni lalomnye umuntu noma emkhathini webantu kanjalo futhi ngisho into lephambene naloko bantu lakufundisiwe ngoba empeleni ngidame ngalokucacile kwentatitatimende tami ukuthi uma umuntu alikatolika futhi ethembele ebandleni lasekatolika ngensinziso ulahlekile uma ayibaptist ethembele ebandleni lebaptist ulahlekile noma ipentecostal ethembele ebandleni lepentecostal ukuthi limsinzise ulahlekile kodwa noma nguliphi libandla kodwa uma lo muntu ngamunye aphumule ngesizotha ethi kokukholwa emisebentini lese icetsiwe yaKristu eCalvary usinzisiwe angikhathali ukuthi uwaliphi libandla ngoba nisinziswe ngekukholwa naloko kungemusa manje ngaletinye tikhathi ekwenteni loku khona-ke ngitocabanga kulendlu yami lucoko lencane lapha lesayicala eminyakeni leminingi lendlula lesinencunjana lenzala nje yetitini yakhonkolo netinto futhi ithi kuba inzawana lengcwele kithi siyayitonza nje siyakutonza kuyibona intshintshiwe ngendlela yinye ngoba lapha ngulapho uNkulunkulu kucala la acala kuhlangana nathi khona ngesikhathi sasingenaso ngisho siyilo kuyo kodwa seyifike enzaweni manje lapho seyiguge khona futhi siseluhlelweni lwekwakha lapha ugcwalisa le blokhi ngelibandla lapha manje kude kube ngileso sikhathi ngiva kungathi uma ngibuya sengisuka ensimini lapho ngingeke ngibalimate bazalwane futhi noma imilayeto nakanjalo njalo khona-ke kunginika lilungelo kuvakalisa umbono wami lucobo kuyami epulpiti lapha futhi ngakho uma uthi ngifundziswe lokwehlukile kancane nginga bese-ke kuloku simema nje noma ngubani lofuna kuda niyabona na akukho muntu lokusita ngetimali noma yini nguleli thabanekeli lapha futhi noma ngubani lofuna kuda nje wemukelekile kuda woda nje ngco ngako ngiyakumema ukuthi ude nelibhayibheli lakho wonke umhlangano futhi ulethe ipeniseli neliphepha futhi manje ngato tonke letincwadi letihlati yakho nakanjalo njalo bengingeke ngikhone kuletha tonke tincwadi ngako ngivele ngabhala nje ngabhala phansi sikhathi ngasinye etikweliphepha lapha emanothi lamancane lasuka emlandweni netincwadi letihlati yakho nakanjalo njalo kude ngikhone ukuthi nje ngikufunze emanothini lapha esikhundleni sekuba nale ncwadi nekuphenya emakhasi kepha noko uma sekufika embhalweni sitosebenzisa ibhayibheli bese-ke encwadini lehlati yakho ngitochaza noma umlando ukuthi bekangubani lowo somlando lo wakusho nakanjalo njalo bese-ke usobala esentakalweni sencwadi letako leni khona-ke ngingakufanekisa konke ngaso leso sikhathi futhi sikhone ukuthola yonke into yendeke kahle manje sitokwenda konke lesingakwenda futhi sicale kusenesikhathi futhi sinikhiphe kusenesikhathi ngangoba kungenteka kutoba tinsuku lethi siphohlongo imihlangano lisondo kude kuyoba lisondo manje ekuseni ngicala sahluko sekucala sesambulo sencwadi yesambulo nesambulo sihlelwe ngetingxenye letintsathu nale tahluko letintsathu tekucala ngiloko lesitobe sisebentana nako kuleti nsuku leti letisiphohlongo lapho umnyaka welibandla munye bewungasithatha inyanga kodwa sitovele nje sishaye emaphuzu labalulekile njengoba sikubita kanjalo bese-ke uma uthola le ncwadi itobhalwa seyihlatiwe kakhulu manje sambulo letahluko letintsathu tekucala kuphathelene nelibandla bese-ke libandla liyanyamalala asiliboni ukuthi kube sikhathi sekugcina kusukela esambulweni sekucala kuya kusesithathu libandla sambulo sesine kuya kuselishumi nemfica ngu-israyeli sive neselishumi nemfica kuya kusemashumi amabili nakubili ngibo bobabili nzawonye netinhlupho netecwayiso nakanjalo njalo ekugcineni kuhlelwe tingxenye letintsathu niyabona na futhi sithatha tahluko letintsathu tekucala letimayelana nelibandla nalo mnyaka welibandla lesiphila kuwo manje kucala kungahle kubonakale komile ngoba sitodzingeka sibuyele emuva futhi sende sisekelo ngithandazile ngadadisha futhi ngenta yonke into lebe ngingayenda kutama kuthola umuzwa womoya loyingcwele lokuyindlela yekuhlela loku kuthi bantfu batokubona nekutsi niteni khone ekukuboneni nikhayinseleke futhi kunibangele kuthi nite nisondzele kakhulu kuKristu ngoba sisesikhatsini sekugcina futhi kuyinto lenhle mbamba njengoba bengidadisha imilando kuthola ukuthi lelo bandla laqala kanjani nekuthi lahoshuleka kanjani nekuthi kwendekani nekubona leyo ntalo yankulunkulu ihamba ijabula kuyo yonke yaleyo minyaka iphuma ngalokuphelele cishe endzaweni yini manje kusasa ebusuku sitoqala ukuthi sibe ne lishati lapha hayi lishati kodwa libhodle limnyama lekubhalela lengifuna ukuthi kukufundzisa nje ebhodini lelimnyama lekubhalela ngikhola ukuthi thishela wasonto sikolwa lomunye wabo unelibhodle limnyama lekubhalela ngiyalibona lengemuva ndothi umlinzi mnyango akalenyuse alibeke lapha ngembili kude ngifundzise kulelo bhodi lelimnyama lekubhalela futhi ngikubhale kugcame kude nitoqiniseka futhi ungakudweba ephepheni lakho nakanjalo njalo futhi sikusonzede ngangoba singakuletha kodwa ngifuna nje kusho lokhu ngaphambi kokuthi ngicale kubona ukucala kweminyaka welibandla nekubona ukuthi bakanjani baphostoli imfundziso netintho labatifundzisa nemigomo yeliBhayibheli bese ke nekubona lelo bandla ngemjikeleto wesibili wabapostoli ukuthi kwacala kanjani kufiphala kweliciniso kufundzisa kweliciniso umjikeleto wesathu kusuka kakhulu ngemjikeleto wesine kwase kufiphale kwaphuma kwayongena esivuvini libandla latala libandla lelisivuvu bese ke libandla leligcwaliswe ngamoya Lokhu ukuthi ngikusho lokhu ngenhlonipho yikumesaba uNkulunkulu kuyo yonke inkolo yomuntu kusukela ecaleni kude kube ngulesikhathi lesi lona mbamba libandla leliciniso beli libandla lePentecost licinisile uNkulunkulu uligcinile lelibandla leli ngihlala njalo ngitibuta ngesikhathi Jesu enda kuPaula wathi ungesabi mhlambi lomncane kwinzando lenhle yababe wenu kuninika umbuso bengihlala njalo ngitibuta ukuthi lokho kwakusho ukuthini kodwa sengiyakuconza manje evikini leliphelile besinemhlangano eShreveport eLouisiana umhlangano lomkhulu kunayo yonke wakamoya lengake ngangena kuwo empilweni yami eShreveport Bengatsa nginethi insuku letinengana teli holiday ngase ngehlela eKentucky neminakethu uwudi lapha lomunye wamadikoni alelibandla noma emagonsa njalo uyodingela sahamba saye emahlathini ngangidubule esquirrel sekucala ngase ngithi ngitolinza nje ngoba lomunye weda netinja futhi ngathi ngitolinza nje tiquirrel tite tibuye tiphume emigotsini tikijime etaya etulo etihlahleni emigotsini futhi setibhacile manje ngathi uma setiphuma ngitohlala futhi ngilinze ngoba kubanza mbamba futhi kukhithikile netindlebe tivutha futhi neyathi imimoya lebanza kakhulu ivela etingoceni ngathi ngitolinza nje letikwireli tite tibuye tiphume kwathi nje ngingakahlali naphansi moya lwengcwele wathi wathi sukuma bese wenyukela endzaweni loyibitha ngekuthi ingoce yemdlali lapho ngitokhuluma nawe ngase ngenyukela kulendzawo lengayetha ngekuthi ingoce yemdlali ngoba sizathu ngetha leto ingoce ecobo lwami kude ngathi kuthi ngangikuphi ingoce yemdlali kwakungoba bebane ngahamba ngangena lapho ngase ngibona tikwireli letilishumi nesithupha ihleti esihlahleni sinye ngadubula letikaliwe ngashiya tonke leti letinye tato lapho ngase ngiyesuka ngiyahamba futhi ngilowo lo mdlalo into yekuthi yendiwe ngawe ngase ngiyibita ngekuthi ingoce yemdlali wase ungikhomba ekutheni indzawo loyibita ngekuthi ingoce yemdlali hayi ukuthi yena bekayibita kanjalo kodwa ngayibita kanjalo ngase ke ngenyukela enhlokweni yaleyo ngoce ngase ngihlala phansi kwesihlahla semokhe lesimhlophe futhi ngalinda cishe ingcenyele awu futhi akwendanga lutho ngase ngiticambalalela phansi ngalala ngathi nja phansi ngeneka tandla tami wase uyakhuluma kimi futhi ngesikhathi enda lamavi lawe mbula kimi kuwo lombhalo lofanako lesita kuwo manje ekuseni ngangingakaze ngubone phambilini kuyo yonke impilo yami kwase kuthi ke ngesikhathi ngifika eShreveport eLouisiana wesifazane lo ngwesifazane lo nesiphiwo ligama lakhe ngukhosikati Shredder eminyakeni leminingi leyendlulile ngesikhathi ngelothi ngenkosi ihlangana nami endasi lapha emfuleni lokucala futhi yabonakala kuloko kukhanya nemavi leyakhuluma lapho iminyaka entelishumi nakunye kamuva ngesikhathi ngihamba ngiyongena emhlanganweni lona wesifazane lomncane wasukuma wase ukhuluma ngetilimi futhi wahumusha kwakulivi nelivi into lefanako lengelosi leyayisho ngalona wesifazane lomncane lofanako ngesikhathi ngihamba ngiyongena ethabanekele noma indzawo eShreveport lesasikuyo iLife Tabernacle moya loyingcwele waya etikwa lo wesifazane futhi washo livi nelivi lalisho kimi etikwa lapho egcumeni kwase kuthi ke umoya wacala kuhamba futhi uniketa kuhumusha usho tindvo tingakendeki ngesambulo ngesiprofeto tindvo letathi tokwendeka emhlanganweni ngebusuku lobulandzelako futhi akaze nakanye kwehluleke ngaphambi kwaloko wesifazane lomncane wasukuma emhlanganweni wesifazane lwebhaptist uthi angalapho la ngingathi kuthi yini lebeka ngayenda futhi bekeme emkhathini nemhlangano namoya loyingcwele wehlela kuye wase ucala kukhuluma ngetilimi wesifazane lwebhaptist lovela ebandleni iFirst Baptist yaseShreveport futhi ke beyangathi kuthi bekendeni kwase ke ngaphambi kwekuthi asho noma yini moya loyingcwele uniketa kuhumusha wathi isho kanje inkosi emkhathini wetinyanga letintsathu kuyoba khona umoya wamose eliya nakristu ukhondisa kuleli thabanekele kwendeka lapho ngalokuphelele indoda leyibhaptist yasemeridian emississippi yaqala kubeka sandla sayo etikwefriji yayo kuthola indlo letside efrijini namoya wankulunkulu wefika etikwayo yase ikhuluma ngetilimi ingathi ukuthi iyayendani futhi ngaphambi kwekuthi ithole iconze ukuthi iyayendani moya loyingcwele wakhuluma waphendula futhi wathi hamba uye eShreveport eLouisiana inceku yami itokutshela ukuthi yini lofanele uyende
and he come there said I don't understand this never happened before
futhi nayifika lapho yathi angikuconzi lokho akaze kwendeke phambilini oh he siphila etinsukwini tekugcina ngaphambi nje kokubuya kwenkhosi lelo bandla lelincane belihlala njalo lingcosana ngesibalo iPentecostal angikaconzi wona emaPentecostal elihlele angikaconzi lona kodwa bantu labanesentakalo sasePentecostal iPentecost ayisiyo inhlangano iPentecost isentakalo lesiya kulolo thandzako iKatolika liJuda iProselyte emaMethodist emaBaptist loyo lothandzako akede kusentakalo ukuthi umuntu ngamunye uNkulunkulu akasebentani nelihlelo kanjalo futhi akasebentani nebetive njenge ngesive noma abantu usebentana nebantu ngamunye loyo lothandzako akabe noma mhlophe umnyama umthubi unsundu iPentecostal iBaptist iProtestant iKatolika noma ngabe uyini akede noma ngubani ngijabula kakhulu ukuthi wakwenda ngale yondlela ngi njengalomfolo wake wathi ngingamane ngimuve asho njalo kunekuthi abithe ligama lami akute William Branham ngoba kungahle kube khona lo ngethu kwa William Branham munye kodwa uma athite noma ngubani ngiyathi lokho kwangithatha mina ngako nguleyo ndlela lesingathi vela ngayo sonke noma ngubani lothandzako akede manje ngiyathi kunebantu abanengi labalindzile ngephandle lapha emahotela nemahotela alabahamba ngetimoto labangenako bavela emhlabeni wonke niyabonana kunebantu lapha labavela eIsland nasetindzaweni letehlukene balindzele letinsuku leti letincunyiwe kodwa ngeke ngakubamba khona manje ngifuna kunikela sikhathi sami kuloko niyaconza ngesikhathi sengibuya ngivela kulamahambo ngalokuvamile ngiyobuya ukuthi ngibe nalomunye lengingamshumayela ngoba bagcina tinsuku letincunyiwe kodwa khona manje sifanele sibakhulule bahambe ngenxa yaloko manje into yinye nje ngaphambi kokuthi sicale kule ncwadi ekuqaleni kwakulibandla lePentecostal lelo bandla lePentecostal laphuma lisemandleni amoya futhi labhala incwadi yedendo umjikeletho wesibili laqala kuphunguka libandla labanza nje umnyaka welibandla wesibili lase libanza nje mbamba kodwa leyo mbewu lencane yasePentecost yayisolo ida yakamoya yase yongena eminyakeni yetikhasti ebumnyama yeminyaka cishe lengamakhulu lalishumi nakune nendo yekuhlushwa lokumnyama loyo mnyaka wePentecostal lomncane wachubeka nekuphila wendlula loko kuthi wasinza kanjani ungangibudi kwakusandla sankulunkulu into kuphela lengahle kube yakwenda ngoba bebababethela phansi ngetikhongwane etigcotsheni bese bathatha besilisa bababhekise phansi etikwesigodo bese bathatha tikhongwane tesigodo bese batibethela emilendeni yabo bese bakhulula silwane tinja tibadle emhlane tibathonse emathumbu ngaphambi kokuthi ngisho bate bafe bathathe besifazane babajube emabele abo ngekusika kanjalo libele labo langesekudla bese bayema futhi bayekele leyo ngadi igobhode nje kuphila kwabo kude kuphume kubo bathathe abantwana kubomake labakhulelwe bese babapha tinja netingulube basababuka bacabanga ukuthi buKristu kodwa iBhayibheli lathi naJesu wathi kuyokwenteka ukuthi banibulale bacabanga ukuthi bentela nkulunkulu inkonzo nabona na futhi manje leyo ndvo yayikhansa phansi kude kube ngolomunye umnyaka bese kuthi ekugcineni iphume ngakho siyacaphela njengoba libandla liphumele engucukweni kuhoshuleke kwahoshuleka kusukela ngaleso sikhathi futhi badeda kumoya basuka kumoya kuchubeke kwehle njalo kude kube ngulomnyaka wekugcina lapho sewulungele ukuthi ihlanganisa futhi wende umfanekiso kuso silo kodwa lowo moya lomncane uyohlala etinhlitweni tebantu Jesu athe efike kufanele kube njalo ukhumbuleni lokho nitokudweba lamamephini sithathe umlando nayo yonke into bese siyanikhombisa ukuthi kungaleyo ndlela sikuvumele uthathe umlando cobo lwakho bese uyawufunda ubone ukuthi iBhayibheli lathini bese kuba ukuthi umlando wathini sibone ukuthi kuhlangana kanjani kanjalo impela nje oh kwangathi sonke singeke nje sithathe lokho njengesifundo lesifundwako kodwa kwangathi singathi ngesizotha ngesizotha sithathe ticwayiso tamoya loyingcwele futhi sikhuleke busuku nemini ungavumeli lutho lokumise ekukhulekeni siyangena kutovumbulela timpilo talawo mathotha namakhulu emuva ikhathi lapho kuthi atinikela kanjani nitobona kuthi nentelo okuncane kanjani ungenda ngibe nemahloni ngami ngaletinye tikhathi kuthi side sibe kanjani nayo yonke into ilula kabi kuthi bona bebanayo yonke into imadima kakhulu bazulazula Paula washo kumaHebheru elishumi nakunye bembethe tikhumba tetimvu netikhumba tetimbuti baviswa buhlungu nekuhlupheka beswele buyoma kanjani bethu bufakazi ngaseluhlangothini lwabo na buyoma kanjani ngaseluhlangothini lwalobo na futhi site sibe nayo yonke into ikahle kakhulu manje ngetinhlonipho nje ngaphambi kokuthi sivule incwadi ngithanda ukuthi thine sonke lesingaphumelela ukuthi nje sime umzuzwana sentele umkhuleko manje ngebucotho benhlitiyo yakho siphefumule livi lemkhuleko we kuNkulunkulu Nkosi uNkulunkulu mdali wemazulu nemhlaba mcaliswe kuphila lokunguna phakathi nemniketi wako konke lokuhle netipho letiphelele singakucela Nkosi kucala ukuthi usethelele kuko konke kwehluka kwethu netono tethu netiphambeko tethu kuwe nakulomunye nalomunye nebafo bakithi kwangathi lesikhathi lesi lesincane sekuta sihlangane kungabi kuphela sekwakhiwa kwemiphefumulo yethu lucobo kodwa kwangathi singaba sekusikhanyisa kakhulu impela ukuthi sisifake lugcozi size sihambe sitshele labanye kwangathi singaba sikhathi sekutinikela kabusha sihlangane nemtimba logcwele waKristu nekuthi sibe ngulabalungela luhlwitho babe nkulunkulu kungabi ngemizwa lekungeyami ngathi ukuthi inceku yakho nato tonke letinye tingceko atikaweneli lo msebenzi lomkhulu losinzako siconza ukuthi beya kanjani emadoda lamakhulu lendlulile akwethwese etinhlitiyo tawo kwembula lokho noma kuphawula ngesambulo lesikhulu konake siyaconza ukuthi singetulu kwekuthi anjalo wona asikeneli kodwa wena ukwenela kwethu futhi ngiyakhuleka babelo sezulwini ukuthi utokwenda into letsite lekhethekile kulesikhathi lesi futhi moya loyingcwele utoba ngokonke etinhlitweni tonke soka tindzebe letikhulumako netindlebe letivako futhi uma konke lokhu sekuphelile futhi sikunikela kuwe kwangathi singahamba sisuka ngaphansi kwempundu yalendlu sithi kube kuhle kithi ukuthi sibe lapho moya loyingcwele ukhulume nathi ngesikhathi sisehleti lapho futhi manje siphokophelele kwenda konke lesingakwenda lapho tibane takusihlwa tisakhanya siphe kona Nkosi kwangathi kuleti nkonzo ungabangela besilisa nebesifazane ukuthi babambe kabusha kwangathi ungavusa tikhulumi ngetilimi umhumusho wetilimi kwangathi ungavusa tiphiwo tesiprofeti uvuse bashumayele bafundisi bavangeli nakanjalo njalo kude libandla lakheke vusa tithunywa tenkolo ukuthi tiyongena ensimini ngaleya futhi tivete leli vangeli lenkhathi mulo noma aphi lapho livi liyoya khona kwangathi lingawela emhlabathini lomuhle litsele ngelikhulu ngoba sikholwa ukuthi sisekupheleni kweminyaka kuphelelisa sekusedvute siphe letinto leti babe futhi ngetulu kwetinto tonke Nkosi kulesikhathi lesi ngiside wena lengingulodzingako ngoba ngiyakucela njengoba ngitinikela kuwe ngaleti inkonzo leti egameni la Jesu Kristu amen.
Nkulunkulu
lonemandla lowavusa Jesu kulabafile sijabula kakhulu kwathi ukuthi umoya wakho uhlala ngekhathi kwethu uhlala njalo aqinisile futhi akukho livi lelingesilo liciniswa futhi manje babe qinisa ngekuchubela embili livi lakho njengoba sisafunda ngenkathi imulo yakho futhi kwangathi yonke inhlitiyo njengoba ushito ingaba ngilelungele futhi ime ngemumo ngoba kukhona lokutovela ngahle kube ukuthi bantu batokomukela secwayiso sabo sekugcina ukuthi baphenduke etintweni labatendako manje baye endleleni lelungile siyakubonga Nkulunkulu longcwele egameni lendvodzana yakho inkosi Jesu amen.
Turning now to the book of the Revelation. First chapter. Now, the first I want to
Sivula manje encwadini yesambulo sahluko sekuqala. Manje sekuqala ngifuna kufunda lamavesi lamathathu ekuqala esambulo. Sambulo sa Jesu Kristu lamnika sona uNkulunkulu ukuthi abonise inceku yakhe. Into letimele kwenteka masinyane nje. Futhi wathuma futhi wakubonakalisa ngengelosi yakhe encekwini yakhe Johane. Lo wafakaza ngelivu likaNkulunkulu nangabufakazi ba Jesu Kristu nakubo bonke ngato tonke lati bona. Ubusisiwe loyo lofundzako nalabo labawevako lamave alesi profeto lesi futhi bagcine lolokubhaliwe kuso ngoba sikhathi sesisedude. Njengoba ngishito phambilini manje kuloko sitotama kuniketa sihlatiyo lesincane sale ncwadi ngekwemilando nakanjalo njalo futhi sonke sikhathi uma ningibona ngithathisela emakhasini lengiwabhale lapha kutinfo lengitithethe etincwadini letithi hlatiyi nakanjalo njalo. Manje umbhali wale ncwadi nguJohane. Johane longcwele lonebuNkulunkulu wabhalela situkulwane sesikhathi lesitako A B iconziswe etingilosini letisikhombisa tetikhathi letehlukene temnyaka wemaKristu umnyaka kusukela etinsukwini tebapostoli kuya ekubuyeni kwenkosi. Futhi manje leminyaka ichamuka ngekulandzelana ngamunye kusukela ekwenyukeni kwenkosi yethu kuya ekubuyeni kwayo. Umnyaka welibandla ngamunye uyachazwa ngesimo sakamoya. Umnyaka welibandla ngamunye ungatibuka wona ngekukhuluma kwawo ngekwemlando nangakamoya kubo. Lapho umoya ukhuluma umnyaka ngamunye ungatibuka wona. Umnyaka ngamunye wathela umvino weliciniso waKristu intombi lehlakaniphile futhi umnyaka ngamunye wathela umvino lofakelwe intombi lesiwula.
Historians agree. This is John's life. John lived.
Usomlando bayavuma lena impilo yaJohane. Johane waphila iminyaka yakhe yokugcina edolobheni laseFesu wase ufela lapho bekase sichingini sasePatmos ngesikhathi abhala incwadi sambulo. Kwakungesiyo indzaba yempilo yakhe kodwa indzaba yaKristu eminyakeni letako. Nabona na kwakusiprofeto akusiyo impilo yaJohane akusiyo impilo yaKristu kodwa aprofeta ngeminyaka lotako. Ngokungesiko kuphumisela kokuprofetha kwakhe kodwa tindumiso tenkhosi ngesizotha kwakungesiso sambulo saJohane longcwele lonebuNkulunkulu kodwa sambulo saKristu inkhosi. Incwadi yokugcina yeLitestamenti lelisha noko ikhuluma ngekucala nekuphela kwesimiselo sesikhathi selivangeli. Nginetifundziswa letinkulu teliBhayibheli letivumako. Incwadi letiya eminyakeni yelibandla lesikhombisa tabhalwa ngekwesiprofeto eminyakeni yesikhathi lesitako. Pawula wabhala ngempilo nenkhatimulo yemabandla lasikhombisa lakhona kulolu suku. Johane wabhala ngempilo nangkhatimulo yemabandla lasikhombisa esikhathini lesitako. Kuthi Johane bekabhalela bafundisi labasikhombisa noma tithunywa njengoba aconzisa onke emaKristu ngaphansi kwale tingelosi letilete ehlukene letisikhombisa. Manje, le ncwadi yesambulo, manje sitothatha njengoba sihlatiya lokhu kwamanje ekuseni nakulokuhlwa. Futhi sitotama kuphuma cishe ngesimbi yelishumi nakunye nanase igaba enxa yelishumi nakunye. Into lefana naleyo bese ke siyaqala futhi kusihlwa ngesikhombisa. Manje lokucukethwe ngulesahluko lesi sekucala livesi lekucala impela kuthi khulumela kona ngoba sambulo saJesu Kristu. Livesi lesibili Johane longcwele lonebuNkulunkulu ungumbhali nengceku. Livesi lesithathu tibusiso yamenyetelwa. Livesi lesine kuya evesini lesithupha sibingelelo ebandleni. Livesi lesikhombisa simemetelo. Livesi lesiphohlongo buNkulunkulu ophakeme baJesu Kristu. Livesi lemfica kuya kulemashumi lamabili ngumbono wasePatmos. Kanti futhi emavesi leshumi nakune nelishumi nesihlanu lichaza inkatimulo yakhe lekasikhombisa yebuntu bakhe. Oh, kuhle uma sibona Kristu ekubeni bantu kwakhe lokukasikhombisa kwedalwa letikasikhombisa tekuba bantu bakhe ekuvukeni kwakhe lokunenkatimulo. Manje lesihloko sichaza similo sambulo sa Jesu Kristu. Hayi sambulo sa Johane longcwele lonebuNkulunkulu kodwa sambulo sa Jesu Kristu indodzana kaNkulunkulu. Manje ligama lesiGreek lesambulo iApocalypse lokusho kusombulula. Futhi bengithatha lelo gama futhi ngilihlolisisa. Lisho ukuthi kwembulwa kwetintho letifihliwe ku njengembadi wematshe wende sithombe lesikhulu lesibatiwe futhi usimbonye ngeveyili bese ke uyahamba bese ujabula leveyili bese wembula loko lanako emva kwaleveyili kukususa simbonyo. Nale ncwadi ayisiko kususa simbonyo kulo kakhulu kangako kulo muntu longu Jesu Kristu. Noko kukhuluma empeleni ngebuNkulunkulu bakhe nekuba ngumuntu kwakhe lokukasikhombisa kanjalo futhi ngetintho langito njengempristi inkosi nakanjalo njalo kodwa kukwembulwa kwesikhathi lesitako semisebenti yakhe eminyakeni elibandla yakhe letako. Ngesikhathi inkosi yethu isesemhlabeni bafundi bayibuda futhi bathi, "Nkosi, uto ubuyisela yini kulesikhathi lesi umbuso emva ka-Israyeli na?" Na Jesu wathi, "Akusiko kwenu kwati leli awa noma sikhathi, futhi akukho muntu loyo kwati. Wathi ngisho nendodzana namanje yayingadi. Kodwa emva kokufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka nekwenyukela enkatimlweni wemukela kuNkulunkulu sikhathi lesitako selibandla. Wase uyabuya kuletha lo mlayeto ebandleni nalo mlayeto wekubuya kwakhe nesimo semabandla akhe kusukela phansi emnyakeni. Beyangeke akwende ngaphambi kokufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka ngoba beyangakakwadi. Kodwa nicaphelile yini ukuthi umbhalo ufundzeka kanjani lapha na? Sambulo sa Jesu Kristu lamnika sona uNkulunkulu Kristu. Ngothi uNkulunkulu babe wasiniketa kanjani sambulo endlotsaneni yakhe Jesu Kristu wase uthumela ingelosi yakhe kuJohane kubonisa letinto leti leyayikhona lekhona naleyo bakhona. Oh, kubekwe kahle. Manje kulomnyaka lomkhulu lotako Johane lawubona. Manje leti lesambulo sasinikwe yena ngalokuqinile kwembula inhloso leconzene ngqo yaKristu loko layobangeko futhi afanene nako kuwo wonke umnyaka. Kungaleso zathu ngithithe manje ekuseni, bekani ingqondo yenu ebandleni leliciniso. Libandla leliciniso laqala ngelusuku lwePentecosti. Akukho siyazwe tenkolo sifundiswa lesikhulu seliBhayibheli noma somlando longake athi laqala ngetinsuku uMartin Luther, Wesley, umnyaka weKatolika noma ngumuphi lomunye umnyaka. Kwaqala ePentecosti. Loko kwakugcotshwa kwelibandla. Loko kwakukucala. Ngako-ke engcogcweni nanoma ngubani eme kulelo sango lePentecosti futhi bangeke bayanzawo. Ufana nekufaka logwaja ensimini. Uyathi ukuthi yonke imigodi ikuphi ngako uvalile. Kodwa ufanele abuyele ngqo kulendzawo lefanako lapho angena khona. Yebo-ke, nguleyo ndlela noma ngubani lokhuluma ngemabandla neminyaka yelibandla nemisebenti yamoya loyingcwele. Kufanele ubuyele kukwase kuqaleni kucala. Kodwa ufanele kubuyele lapho ngoba uNkulunkulu ungilongenasiphetho futhi ungumnini mandla. Ngako ke yena angilongenasiphetho angeke ende into lapha bese wenda into lephambene nako ngalapha. Kufanele ende njalo njengoba akwenda esikhathini sekuqala. Njengoba Petro wathi ngelusuku lwe ngesikhathi betive bemukela moya loyingcwele wathi singala yini nemandi loku sibona sebemukele moya longwele njengoba senda ekuqaleni na Jesu ngesikhathi asemhlabeni wakhuluma wase uthi kufika lomunye futhi uthi ngabe kuvunyelwe yini ukuthi thine silahle bafati bethu noma ngasiphi sizathu na Jesu wathi loyo lowenda wesilisa wenda wesifazane ngenxa yaloko indoda iyo wathi kodwa Mose wayala ukuthi sinikwe incwadi ye divorce Jesu wathi kwakungenjalo ekuqaleni buyela ekuqaleni ngakho ke uma sitochoxa ngeminyaka yelibandla sitofanele sibiyele ekuqaleni sibeke eceleni sonke statement noma ngumuphi umuntu lake wasenda kusukela phansi eminyakeni lena incwadi lesemthethweni kakhulu yanoma ngiyiphi incwadi eBhayibhelini lena ngiyona incwadi kuphela Kristu labekela uphawu lwakhe etikwayo isuka iqale ngesibusiso bese iphetha ngesicalekiso ubusisiwe lofundzako futhi uqale kusiwe losusa noma yini kuyo ngiyona incwadi lekuphela Kristu layibhala qobo lwakhe yeliBhayibheli lonke imiyalo lelishumi wayibhala ngemuno wakhe kunjalo emaJuda abambelela kuloko futhi namuhla isambulo futhi uma sathane atonza noma ngiphi incwadi eBhayibhelini sambulo kunatimbili utonza wonke umbhalo futhi ngumthetho wonke wembhalo kodwa uma noma yini ayenyanya kakhulu sambulo na Genesis ngoba Genesis ukhuluma ngekucala sambulo sembula loko lokutokwenteka kuye ngelusuku lokugcina utoboshwa iminyaka leyinkulungwane bese kuthi yena nemprofeti wemanga nesilo utophonswa aphila echibini lemlilo futhi uyoyihlasela incwadi ya Genesis ekubeni nebuqiniso kwayo uyosho ukuthi ayinalo liciniso uyonyakatisa imicondo yebantu bukusisani lapho develi alele khona leyo ncwadi ya Genesis noma incwadi yesambulo yekucala neyokugcina ngencwadi yesambulo inetimpawu letiningi kakhulu kuyo kunato tonke letinye tincwadi ebhayibhelini inetimpawu letiningi kakhulu ngoba yincwadi yesiprofetho yincwadi yesiprofetho ngakho ifanele icondwe belizinga lesiprofetho le ncwadi ayikaconziswa kuwo wonke umuntu wonke akukho muntu longayiconza cishe impela le ncwadi yendelwe bantu belizinga lelitsite ngale kuDuteronomy kuthi tindo letifihliwe titete tenkosi loko kunjalo kuthi uyasembulela bantwana bakhe tindo letifihliwe ngako akuyi umcondo wenyama ungeke uticondzisise leto tindo letinkulu tembhalo ngoba kubuwula kubo kodwa kulabo lababathanzi belive laNkulunkulu ngulabo lencwadi leyabhalelwa bona ebandleni sambulo saJesu Kristu kulo libandla lelisefesu kulo libandla lasesimina kulo libandla kuwo emabandla kwehle njalo sambulo saJesu Kristu kulo libandla ngiyakuthanda lokho futhi caphelani kukupheleliswa futhi kwemibhalo kupheleliswa lokugcwele futhi kubekwe ngekomumo wemhlaba endzaweni lefanele ekugcineni kweBhayibheli lezambulo sayo yonke lento sibekwe emuva lapha nesibusiso kulolo sifundzako nalo sivako nesicalekiso kulabo labayokwengeta noma basuse kungumthetho lophelele oh lucobo akukho lokungengedwa kuwo futhi uma umuntu etaba kususa noma yini kulo noma engete noma yini kulo uNkulunkulu wathi uyosusa sabelo lesifanako encwadzini yokuphila niyabona na uyosusa sabelo sakhe encwadzini uma engedile kulo ngawe uma sibona kuphinda phinda kwesambulo senkosi yethu loyo languye loko langiko uma noma ngumuphi umuntu ayokwengeta lutho kuloko noma asuse noma yini kulo kuse profeto semanga labanengi batamile ukuthi bathi bebanalenye into kamuva kunaloko kodwa loko kusambulo senkosi Jesu eminyakeni welibandla lakhe nangelusuku lwakhe sambulo senkosi yethu manje kwembula ligama lesigriki into lebeyifihliwe ingakembula kwembula Kristu manje livesi elilandelako siyathola evesini lesibili livesi lekucala lembula Kristu sambulo noma kugwabula simbonyo Oh, kuthi umnyaka wokugcina nekubuya kwenkosi kwa an kwa kumbonywe kanjani kubapostoli. Babuta umbuto kodwa munye kuphela lowaphila kuthi abe nalesambulo. Noma kunjalo akasiqondzanga ngoba umlando wawungakentiwa. Manje umlando walencwadi noma ingcikitsi yalendzaba yalencwadi yayiqondziswe emabandleni lasikhombisa aseAsia lencane leyayingulapho ngaleso sikhathi. Yayiqondziswe kulawo mabandla lasikhombisa. Kwakunemabandla lamaningi kunalawo lasikhombisa ngalolo suku. Kodwa ngalinye lalawo mabandla lalibalulekile. Libalulekile ngeluphawu kulelo bandla. Lesasitoli landzela kusukela phansi eminyakeni luphawu lwalelo bandla. NjengelaseFeso lalineluphawu simina iPergam futhi kwehle njalo iPhiladelphia ngalinye lalawo mabandla lalineluphawu kulo. Lesasitobuye sichamuke futhi eminyakeni letako. Oh, uma kuphela beninga noma ngumuphi umuntu angakubona kuqondzana kwakamoya kwemibhalo futhi lobe angathi iyayingakaphefumulelwa na. Yona kanye nje tento takho, yona kanye nje injongo, yona kanye nje tinhloso tebantu ngani kufakazela ukuthi umbhalo uphefumulelwe kubona ukuthi uNkulunkulu uticondzanisa kanjani leto dinto. Loko nje lokwentako lapha umfanekiso wendolethide njenga-Abrahama anikela etulu nga-Isaka indvodzana yakhe lekuphela. Umfanekiso waNkulunkulu anikela ngendvodzana yakhe emakhulu eminyaka kamuva kuthi Josepha wathengiswa kanjani nasejele watondwa bomnakabo futhi wathandwa nguyise Yesu emfanekisweni kuthi umoya wasebenta kanjani ngaJosepha umuntu kuthi nje wafanekisa impilo yaKristu ngalokuphelele. Kanjani Davide indvodzana yaDavide yahlala entsabeni lefanako ngesikhathi Davide aliwa njengenkosi kuthi wenyukela etikweligcuma intsaba yeminquma abuka emuva akhala njengenkosi leyaliwe. Eminyakeni lengamakhulu lambalwa emva kwaloko indvodzana yaDavide yakhwela egcumeni lelifanako njengenkosi leyaliwe yase ikhalela iJerusalema umoya emfanekisweni nesimo. Oh, khona-ke niyabona lelelikhulu libandla lePentecostal kulolu lusuku lwekugcina na. Niyabona ukuthi uNkulunkulu waligcoba kanjani ngelusuku lwePentecost na. Lo moya ufanele uhlale usebandleni yonke iminyaka. Baba ngulaba abanzako nje nalabanganaki badzingeka babe nelihlelo badzingeka bahlanganise libandla nembuso ndzawonye futhi ekugcineni bakwenta futhi abangela emakhulu eminyaka yekuhlushwa. Kwase-ke ngenguquko baphuma futhi umnyaka ngamunye bebakadze basika kumoya futhi bengeta kukwemvelo basusa kumoya futhi bengeta kukwemvelo sekuze manje sebalungele nje kukwenta futhi. Siphila kulawe kugcina ema-awa ekuvala kupheleliswa kwelibandla siseFiladelfia noma umnyaka welibandla laseLaodicea. Manje sahluko sekucala livesi lekucala wethulwa kuJohane. Manje ngubani umbhali na? Johane. Johane. Kwakungesiso sambulo saJohane futhi siyathi ukuthi kwakungesiso ngoba kwakusambulo senkosi Jesu Kristu. Bekanguloku wakhethelwa kuba ngumfundzi nale ncwadi icobolwayo yembula lendvo ukuthi kwakunguye Jesu Kristu lokunguye lobeke mbula futhi sathunyelwa ku futhi abonakalisa loku ngengelosi yakhe kuJohane. Asathi ukuthi le ngelosi yayingubani. LeBhayibheli alisho ukuthi le ngelosi yayingubani. Kodwa siyathi ukuthi kwakungumprofeti ngoba iBhayibheli kamuva lasho ukuthi mina Jesu ngithumile ingelosi yami kufakaza letinto leti letimele kufezeka masinyane. Ngawo-ke siyathola ukuthi ngesikhathi Johane aqala kukhuleka kuyo le ngelosi yathi musa kwenta njalo, sambulo semashumi lamabili nakubili, ngikholwa ukuthi ngiso, yase ithi ngoba ngiyinceku nawe nebaprofeti. Kungahle kube kwakungu-Eliya, kungahle kube kwakungulomunye wabaprofeti, Johane bekangumpostoli, kodwa nomprofeti wathunywa. kuthi Johane angumpostoli buka imvelo yato tonke tetincwadi takhe lifakaza ukuthi kwakungesuye Johane lowayibhala ngoba ayinamvelo njengaJohane. Sasa Johane wekucala, Johane wesibili nakanjalo njalo uthi siyifunze uthi buka imvelo yaloko bese ke ubuka imvelo yaloko Johane bekangumbhali uthi bekangumpostoli kodwa lona ngumoya wemprofeti. Umuntu lo wehlukile ngako konke. Niyabona na, kwakungesiko kubhala kwaJohane, kwakungesiso sambulo saJohane, kwakusambulo sankulunkulu saJesu Kristu kuwo emabandla. Uthi kwakuneJohane bekangumbhali nje, umbhali losemthethweni, nale ncwadi imemetela lokufanako. Manje, yayingaqondiswa kuJohane, yayiqondiswa ebandleni. Kulungile. Johane ngaleso sikhathi bengumelusi welibandla laseFeso. Futhi manje lencwadi icondziswe kuJohane noma ebandleni hayi kuJohane. Manje livesi lesithathu umemetela sibusiso lalelani lokho. Ubusisiwe lofundzako nalabo labawevako lamave alesi siprofeto. Futhi bagcine leto tinto letibhalwe kuso ngoba sikhathi sesisedude. Sikhathi sini lesesethute na? Sikhathi letindlo leti letendeka ngaso lapho lesambulo saJesu Kristu sesiphelelisiwe eminyakeni welibandla ngamunye. Manje sizathu akubhala kanjena. Kube bekathite yeboke manje bebambuka ukuthi kuthi kwakukade kwembuliwe kube yena. Kwakuyokwembulwa kuJohane ukuthi bekade ofika masinyane nje uma lawo mabandla lapho laseliphelile. Ngoleyo ndlela Johane lakucabanga ngayo. Kodwa uma kwakunjalo lawo mabandla kwathi nje angacedwa efika kube bekade kube kwakukade kwembuliwe kuye kuthi kwakutoba khona iminyaka yelibandla lemidze lesikhombisa iminyaka letingulungwane letinengana noma iminyaka lengemakhulu lamanenge. Konake besingeke sibe khona sizathu sekulinda bebayovele nje baphile umnyaka wabo welibandla uphele. Ngakho ke uNkulunkulu wakukhuluma futhi akwembulwanga kubo, akwembulwanga kuMartin Luther tintfo John Wesley lebekadathi ngembhalo, akwembulwa kumaBaptist loko emaPentecostal lakwatiko ngembhalo ngoba kuseminyaka into ehlukile sikhathi lesehlukile. Futhi uNkulunkulu wembula tintfo takhe ngesikhathi lesifanele nje. Oh, ungeke uhlanyele umbila ngesikhathi sasentwasahlobo bese uvuna ngesikhathi esifanako. Uhlanyela imbewu futhi ikhule kuthi ivuthwe. uNkulunkulu uhlanyela livi lakhe bese ke likhula kahle ngqo. Bese sibuka emuva bese futhi sithi lali lapho ke leni impela silibona emva kokuba selembuliwe. Manje ubusisiwe livi umenyethelwa kwesibusiso evesini lesithathu kulabafundzako noma labeva timfihlakalo talo. Kwenda umcondo wenyama ukubalekele ngoba umcondo wenyama awathi lutho ngako. Akumangalisi umcondo wenyama ungakwathi ngoba ngusathane kulowo mcondo wenyama. NaSathane uyadalulwa, naSathane akathandi ukuthi adalulwe yena lugcobo. Niyacaphela ukuthi kubi kakhulu kanjani kuSathane uma acabanga ukuthi utodalulwa na. Bukisisani kulenyeti inkonzo, bukisisani kwenta kwebantu, nibukisise emhlanganweni. Ngaphambi nje kwekuthi Sathane atodalulwa, umuntu lotside, ubona buso babo bunjinja, niyabona abathi ukuthi batocabangani. Khona masinyane nje moya loyingcwele uyehla bese udalula lo devil. Oh, uyaludonza lolo hlobo lomhlangano. Kungaleso sizathu sibe nembi lenjengaleyo ngoba livi laNkuluNkulu lidalula devele. Niyabona na, liyasho ukuthi uyini. Njengokuthi uthi lona wesifazane losethi lapha ngaphansi kwelugcobo lwamoya loyingcwele uthi ligama lakhe ngoSathana Jones uvela kasibanibani. Kwendani lokho na? Ucaphuna umoya wakhe kukhuphulele endzaweni letside. Ungathi kanjani na? Leyo ndvodza ayingathi ngako kufanele kube ngumoya lothide. Lobolunu lomoya longiwo na? Ngumoya waNkulunkulu. Kanjani na? Yini indzaba ngami na? Unesifo sesifuba sengadi, umdlavuza, noma ngabe kuyini. Kodwa isho kanje inkosi. Oh, Sathane ukudonza kanjani nje lokho? Ngoba kuyamdalula. Manje umthondo wenyama uyabuka uthi ngufunda ingqondo kufunda umcabango ngengqondo abathi kubuhula kubo kodwa kulabo labatiko ukuthi kuyini oh sibusiso lesinje pho kuyini na sambulo sambulo sabani na salo muntu lo sepulpit na sa Jesu Kristu kulomnyaka welibandla wekugcina atembula njengoba ethembisa ukuthi bekade okwenda niyabona na sambulo niyabona uthi sathane uyakudonza lokho hey kuthi ukudonza kanjani uyadalulwa kudalula licebo lakhe sathane udonza sambulo na Genesis nginako kubhaliwe lapha lokho kuliciniso sibili manje kungani adonza sambulo na kungani amelene kangaka nesambulo na kungenxa yekuthi ngulowo wonke umthetho welivi laNkulunkulu nelibandla laNkulunkulu wakhelwe ngesizotha ethi kwesambulo akuyuze kwabange ngesikolwa akunandzaba ukuthi mangakhe masemina namahle lesinawo akhashane le emuva eminyakeni lofiphele libhayibheli nelibandla sambulo ngekwelucobo asesivule ngina leminye imibhalo lebhalwe phansi lapha Mateyu sahluko selishumi nesithupha nelivesi leshumi nesiphohlongo ake sibuke kancane kancane nje uMateyu 16:18 sibone ukuthi lo mbhalo ukuphi lapho kusambulo khona ehla avela entsabeni livesi leshumi nesikhombisa NaJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simon kaJohn ngoba inyama nengathi akukakwembuleli lokho kodwa ngubabe wami losezulwini futhi ngithi kuwe wena ungiphetho futhi ethi kwaleli dwala ngawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule manje libandla lasekatholika lithi walakha ethi kwaPetro yebo ke lokho ukucabanga kwenyama mbamba beungeke ucabange umcondo wekwenyama uqondisisa indlo lenjengaleyo njengankulunkulu nendodzana yakhe lucobo emelapho kepha noko akhele libandla lakhe etikwa lovamile lowejwayelekile umuntu lotalelwe esonweni nomuntu wakufakazela yena nalowo moya lofanako usethi kwakhe wethuka Jesu futhi wamphika ebusweni bakhe ngqo kwakungesuye Petro noma kanjalo kwakungesilo lidwala lelalibekwe lapho njengoba lamanye emabandla asho ukuthi kwakungilo kwakungesilo lidwala ngoba Petro lelidwala lebekakhuluma ngalo lapho kwakungesuye Petro kanjalo futhi kwakungesuye yena lucobo manje labanengi bebantu labangemaprotestani batama ukuthi kwakunguJesu kwakunguye lowakha libandla ethi kwakhe yena cha loko solo kuliphutha uma nicaphela kwakungesuye Jesu kanjalo futhi kwakungesuye Petro kwakungulesambulo inyama nengathi akukakwembuleli lokhu wena kodwa babe wami losezulwini wente lesambulo lesi bukani ngifuna kunibuda ensimini yase-Eden kwakungekho mibhalo lebhaliwe base ke labafana lababili Kayini na-Abela futhi bobabili bebafuna kwenta umhlatshelo nekuthola umusa kuNkulunkulu ngesikhathi bendenjalo Kayini wefika wase wakha i-altari Abela wakha i-altari yebo ke uma kungulokho kuphela uNkulunkulu la kuthi ngakho uNkulunkulu bekayoba ngulongenabulungiswa ukuthi alahle Kayini ngulungile wase ke Kayini wenta umhlatshelo wenta njalo na-Abela bobabili benda umhlatshelo Kayini wakhonda wenda njalo na Abel. Kayini wenda yonke into lendwa nguAbel. Ngako uma kuya esontweni kuba welisonto wenda imihlatshelo nekukhuleka nekukhonda uNkulunkulu. Kungiloko kuphela uNkulunkulu la kuthi ngako. Khona ke uNkulunkulu bekayoba ngilongenabulungiswa ukuthi alahle Kayini ngekwenda bona kanye nje lalatha kwendiwe. Kodwa niyabona Abel ngesambulo bekathi ukuthi kwakungesiso sithelo lesabakhipha ensimini yase-Eden njengoba imicabango leminingi yenyama icabanga namuhla Abela uyefika futhi wanikela ngesithelo sensimu naNkulunkulu wasala kodwa kwembulwa ngiconze ukuthi kwendiwa nguKhayini ngiyaxolisa Khayini wanikela ngesithelo sensimu ngoba bekacabanga ukuthi ngiloko lokwabakhipha ensimini yase-Eden bukisisani leso sambulo bukisisani kungavumelani naso bukisisani ukuthi silimata kanjani namuhla kodwa kwakungesiso sithelo lesabakhipha.
You've never eaten those
Eva kazange adle kwasamahapula. Impela. Waqonda kanjani ukuthi bekangcono? Uma kukudla lihapula. Kwakuphathelene nempilo yekulalana, kwakufanele. Manje sisatha lokho nje kudadisha. Futhi sinako sibiyele kuko. Abanawo ngisho namunye umbhalo. Labanye babo bathi yebo ke wathi ngithole indlodzana enkosini. Yebo mnumzane. Yena njalo nengwadla. Nkulunkulu ufanele ende konke kuphila. Kodwa kuphila lokuphendvuketelo. Bukani imvelo yalo mfana. Bekawa kayise devil. Bekatonza anebulwane umbulali. Niyabona na. Futhi ke kanjani? Abela ngesikhathi bona batali bakhe mhlawumbe bamtshela ukuthi letihlahla sasinethithelo kuso nakanjalo njalo. Kodwa kwembulwa kuAbela. Abela wahamba wasethola liwundlu entela ingadi athatha kuphila. Hayi isihlahla sesithelo kuletha emahabhula nabobhanana nemagonandvotsa. Kodwa Abela ngesambulo sakamoya emaHebheru elishumi nakunye. Wanikela uNkulunkulu ngemhlatshelo lomuhle kakhulu. uNkulunkulu afakaza ngawo ngoba kwembulwa kuye ngekukholwa. Ngulapho la uNkulunkulu akha khona libandla lakhe ngoba inyama nengadi akakwembuleli lokho. Akazange akufunze kusemina, akazange lomnye umuntu akufundise kuwenza wanathide. Kodwa babe wami losezulwini ukwembulele kona. Lapho yonke lento isethi kwesambulo lonke libandla. Ethi kwalelidwala lesambulo saJesu Kristu ngitawulakha libandla lami. Ungahle uthathe lokho lokushiwo ngumelusi, ungahle uthathe lokho lokufundziswa yisemini, ungahle uthathe lokho lokushiwo libandla. Futhi akukalungi noko. Ungahle ukhone ukuchaza ngebugagu bekukhuluma. Kodwa aze uNkulunkulu akwembule kuwe ukuthi Jesu Kristu uyindvodzana yakhe futhi usinziswe ngengadi yakhe. Ethi kwaleso sambulo ukuthi ungumsinzisi wami. Ethi kwalelidwala ngidawulakha libandla lami nemasango sihogo angeke alehlule. Ngawo ke niyabona ukuthi kungani Sathane amelene kangaka nencwadi yesambulo. Noma yini lembulwako, sambulo sakamoya, Sathane umelene naso. Kungako amelene kangaka nalenkonzo namuhla. Ngoba kuyini na? Ngwembula kwaKristu. Libandla alichubeke nemahlelo alo lamakhulu netinhlangano nemilayeto yalo lenetimbali letincane nakanjalo njalo. Abachubeke Sathane ngeke akukhathathe lokho. Abanathi ngathathe wonke umuntu umbambatha emhlane. Bese ke kufika isikhathi sekuthi uNkulunkulu ngamoya longcwele wembula Kristu emuva ebandleni ngemandla netibonakaliso tekuphilisa labagulako. Futhi enda tibonakaliso lathi tiyobalandzela labakholwako. Tifezeka bese ke Sathane uyaguquka embhedzeni wakhe wenda indlo letsite ngako. Kude kube ngileso sikhathi Sathane akanandzaba ukuthi ujoyina lisonto kangakanani. Akanandzaba ukuthi kangakanani. Kodwa uma Kristu akwembulela ukuthi uyindvodzana kaNkulunkulu nemisebenti layenda niyayenda nani. Hayi leminye imisebenti letsite kodwa imisebenti lefanako. Loyo lokholwa ngimi Johane longcwele 14:7. Loyo lokholwa ngimi lemisebenti engiyendako mina naye ngalokunjalo ende imisebenti lefanako nalemikhulu kunalona. Ngoba Kristu bengeke ashumayele umpapatiso wamoya longcwele kuthi uyoba mkhulu. Bengeke akulethe kubo ngoba moya longcwele wawusengakaniketwa. Kodwa tibonakaliso netimanga. Yesu washo ngalokucacile kuMarko 16:6. Hambani evendonke kuthi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Kuthe kube kuphi na? Lonke live labangakhi na? Konke lokudaliwe. Kuphela nje uma livangeli lishunyayelwa letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Kodwa tibonakaliso netimanga. Yesu washo ngalokucacile kuMarko 16:6. Hambani evendonke kuthi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Kuthe kube kuphi na? Lonke live labangakhi na? Konke lokudaliwe. Kuphela nje uma livangeli lishunyayelwa letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Kuthi uma loko kuba sambulo mnakethu sewusedhude nembuso ke. Ethi kwalelidwala ngiyolakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Ngoba lo wesilisa noma wesifazane loke waba kulolo gwathule lolungemuva yedwa. Njengoba bekanjalo Mose nesambulo saNkulunkulu sendiwe sabonakala kuye ngamoya longcwele. Akukho lokungamtamatamisa uphile esaka nje futhi ucine enci. Sathane uyasitonza sambulo akasithandzi inhlobo sicitha lisu lakhe. Imvelo yencwadi ikhombisa ukuthi Johane akayibhalanga kunjalo ngoba tita lokunye likubhala kwakhe kodwa hayi kuphefumulela kwakhe kuphefumulela kwaNkulunkulu lokubhala lencwadi kulungile ake sibone ukuthi kuthini manje ubusisiwe lofundzako nalabo labawevako alesi profeti futhi bagcine leto tinfo letibhaliwe kuso ngoba sikhathi sesisedude manje sikhathi sesedude ini uma sambulo lesiphelele saJesu Kristu sesatisiwe emabandleni akhe futhi lapho iminyaka iqhubeka kwembuliwe nje kubo manje siphansi ngqo ekupheleni kwesikhathi ngako manje sisekupheleni kwemhlaba sibili sisekupheleliswani kwemlando welive futhi ngaphambi kokuthi kuphelele liviki naNkulunkulu anathi asisita sitofakazela ukuthi sisekupheleliswani kweminyaka yelibandla sisefila noma eminyakeni welibandla laseLaodicea kupheleliswa kwayo yonke iminyaka sisekupheleliswani kwelive letembusave sisekupheleliswani kwelive lemvelo sisekupheleliswani kwetindvotonke sisekupheleni kwayo yonke into yemvelo silungele kungena ngita ngalele linye lilanga ngikholwa ukuthi ngangiya eShreveport noma ngita ndzawana tsite ngabuka ngathi tihlahla tiyafa tjani buyafa timbali tiyafa ngiyafa live liyafa yonke into iyafa yonke into kule live iyafa sihleti lapha manje ekuseni siyafa impela kunelive ndzawana tsite lapho yonke into ingafi uma likhona linye lapho yonke into ifa khona kutofanele libe khona linye lapho yonke into iphila khona Ngoloko lesikulangatelele kufika kuleyo ndzawo lapho idihlahla tima tingaseyukufa oh lapho yonke indvo ingasayukufa futhi ime enkhatimlweni yaNkuluNkulu manje lamavesi amathathu ekucala lesesibe nawo manje abeka sendlalelo lelecala sambulo saJesu Kristu lesibili sanikwa Johane ingelozi nelesithathu lithi ubusisiwe ubusiso kulabo labafundzako na Uma ungakhona kufunda ubusisiwe lovako awukwati kufunda na uyasiva nje ngiloko kuphela ubusisiwe lofundzako nalo uma ungakhona kufunda ubusisiwe lovako ngoba sikhathi sesedude manje cabanga nje ukuthi lo mthetho waloku usho ukuthini ukuthi Johane umbhali lapho ekukubhaleni beka lona nguJohane lapha nje asho tibusiso na kanjalo njalo manje lengicabanga ukuthi kwakungiko eTestamentini lelizala umpriesti bekasukuma ekseni futhi afunde imibhalo inhlangano libandla ilalele labanengi bebangakwadi kufunda ngako wathi ubusisiwe lofundzako naye lovako nabona na umfundzi nalovako lo lofundzako nalovako ubusisiwe ngako uma uvele uhlale nje bese uyakulalela ubusisiwe ubusisiwe lofundzako naye lovako ngoba sikhathi sesedude manje kusukela kulesine kuya kulesithupha sibingelelo kulolibandla manje sifuna kuthatha kuleli lesine nelesithupha manje ngaphambi kokuthi sishaye kuko ngifuna wonke umuntu ukuthi etame ukucabanga kamatima manje kuyini lokho manje Sambulo saJesu Kristu lapho uNkulunkulu asusa khona iveyile esikhathi. Nasi sikhathi. Jesu langa khonanga kusibonakalisa ngesikhathi alapha emhlabeni. Iminyaka yelibandla lokwakuto kwendeka. Ngawo uNkulunkulu wasusa iveyile, wayithonsela emuva, wasevumela Johane ukuthi abuke ngekhathi futhi abone ukuthi iminyaka yelibandla ngamunye wawuto kwendani, wasekubhala encwadzini futhi wakuthumela emabandleni lasikhombisa. Kuyini na? Kristu wembulwa etinsukwini teminyakato wakhe kugcwele umnyakato lencwadi injalo futhi yincwadi yesiprofeto leniketwe nguKristu uNkulunkulu uyiniketsine ngengelosi yakhe yabhalwa nguJohane nesibusiso kuwo wonke umuntu loyoyifunda noma ayive ngoba sikhathi sisedude uma konke lokhu sekugcwaliseka kunekuhleleka lokuhle manje futhi khumbulani Sigcina libandla lisengcondweni ngale eluhlangothini lunye libandla laqala ngale ngakulolunye uhlangothi libandla liyaphela lokunenkulu ngemsombuluko ebusuku uma sishaya eminyakeni yelibandla Johane ku emabandla lasikhombisa lase Asia akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye loyo lokhona loyo lobeka khona nalotako Nakubo moya labasikhombisa labasembi kwesihlalo sebukhosi. Manje sesingena etingcenyeni letimfihlakalo naletijulile tetimphawu. Kuconziswe emabandleni lasikhombisa ase-Asia lincane. Bebane le minyaka ngaleso sikhathi yayitofika esikhathini lesitako. Futhi wawaphakamisa, futhi wawadumisa ngemsebenzi wawo naloko lebeka kwendile. Kodwa manje kuconziswe kuwo emabandla. Emabandla lasikhombisa ase-Asia lencane. Manje i-Asia lencane yayingesiyonhlobo yase-Asia, livekati lase-Asia. Kwakuyingxenye lencane nje. Basho njalo indzawo lecishe ibe ngangesifundza sase-Pennsylvania, niyabona, noma into lefana naleyo, noma i-Indiana, indzawo lencane nje lapho lamabandla lamancane bekahlethi khona. Kwakukhona langetulu kwalawo mabandla ngaleso sikhathi, futhi kodwa kwembula luphawu lwawo. Manje ngifunda lapha lengikutholile ekufundzeni kwami emlandweni wakho, futhi lo uqalekisiwe lo vako futhi noma futhi angalilaleli. Futhi manje, kwehlela esikhathini saleli vesi lesine, lesifuna kuchaza into letsite lapha. Kuye lobeka khona, nalo tako, nalona bomoya labasikhombisa, kubomoya labasikhombisa labaphambi kwesihlalo sakhe sebukhosi. Manje bomoya sitofika kubo kamuva. Manje naku kuyavakalisa uma nitokuqaphela ekhathi lapho futhi nasevesini lesikhombisa noma livesi lesiphohlongo uyefika futhi uphindze uyasho futhi avakalisa. Manje bukusisana emabandla lasikhombisa liyaconziswa kuye lokhona lobeka khona naloyo lotako lobeka khona ngalesinye sikhathi ukhona manje nalotako manje uyavakalisa lapha kuba kathathu kwakhe sibonakaliso sakhe lesikathathu semsebenzi wakhe. Manje uma nitothatha livesi lesiphohlongo sitofika kuko emzuzwini nje sitothatha livesi lesiphohlongo.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, which was.
Mina ngi-Alpha na Omega, wekucala nekugcina. Isho inkhosi, lokhona, lobeka khona, nalotako, somandla. Manje sibambe livesi lesine nelesithupha ekubukeni, omabili ayafana. Linye uthi kuye lobeka khona, lokhona, lotako, yini latama kuyibeka embikweni libandla na? BuNkulunkulu bakhe. Namuhla abantu batama kumenda umprofeti, ungetulu kwemprofeti, nalabanye bantu batama kumenda boNkulunkulu labathathu, akasibo boNkulunkulu labathathu. UNkulunkulu munye lobekaphila etikhundleni letintsathu, tibonakaliso letintsathu taNkulunkulu lofanako. Manje khumbulani, lesi sambulo nalowo losivako futhi angagcini lokushiwo ngule ncwadi. Sabelo sakhe siyosuswa encwadzini yokuphila. Jesu akatembuli njengabo uNkulunkulu labathathu, kodwa uNkulunkulu munye netikhundla letintsathu. Oh, kutoceba emva kwesikhashana, uma sesifika kuleyo minyaka yelibandla, futhi sibone ukuthi bakulahla kuphi lokho. Kwabangela lokukhulu kwehlukana emkhandlini waseNaisiya, bobabili baphambukela etiphethweni letijulile, futhi bende into lefanako ngalolu tinsuku tekugcina futhi. Njengemkhandlu waseNaisiya nje, wangaphambili, futhi ngoba kuyoba khona lo munye. Ngalokuqinisekile nje njengoba ngime lapha, emabandla emaKatolika neProtestant atohlanganisa into letsite enzawonye, noma avumelane. Bukani umbhishophu lomkhulu waseCanterbury lapha yamanje. Konke kwako kunqabelana ndzawonye ngco. Futhi akukho kufundzisa kwaNkulunkulu lodicidi ntsathu eBhayibhelini. Kunamunye uNkulunkulu. Futhi kuyembulwa lapha encwadini yesambulo ukuthi wonke lo mthetho wemibhalo ungahle ufakazelwe lapha naKristu ubeke luphawu lwakhe ngetulu kwayo. Ngiyo lena. Uma noma ngubani asusa noma engeta kuyo, nalokufanako kuyosuswa encwadini yokuphila kwakhe. Ngako ningasonzeli kuloku ngebugovu, sonzelani kuloku ngenhlitiyo levulekile nengqondo levulekile. manje emkhandlini waseNaysia befika etincumeni letinkulu letimbili labaningi babo ngalolo suku lwabobabe belibandla lasekuqaleni bebanemicondo lemibili lehlukene kakhulu. Lomunye wayo kwakunguNkulunkulu athi icuti ntsathu, nalo lomunye kwakunguNkulunkulu munye, futhi yomibili yaba khona yase iphumela emagaleni lamabili ngco, iphuma kanjalo. Lobuthi icuti ntsathu baba indzawo yemuntu wabonkulunkulu labathathu. Lobumunye babese buba bunye, baphambuka nje njengoba kwakuphambuke lolomunye. Ngako bobabili baya emagaleni, kodwa khona ekhathi lapha wembula liqiniso. Jesu bekangeke abe ngubabe wakhe lucobo, kanjalo ngeke uma bekanababe ngaphandle kwamoya loyingcwele, khona-ke uliveza ndlebe. Futhi ngeke moya longcwele wamkhulelwa futhi wathi uNkulunkulu bekangiyise. Ngako moya longcwele naNkulunkulu lowo nguMathewu 1:18. Uma moya longcwele naNkulunkulu batofanele babe ngumuntu lofanako, noma nakungenjalo bekanabo babe lababili. Futhi bekabitwa nga-Emmanuel, lokukuthi uNkulunkulu unathi. Washo ngesikhathi alapha emhlabeni ukuthi yena neyise bekamunye. Ngina yonke imibhalo ibhalo yakhishelwa lapha kude nikhone kuthola uma besinalo lo mbuto noma lokuthide. Manje ngesikhathi abonakaliswa lapha njengetikhundla letikathathu tebunguye, loyo lobekakhona, loyo lokhona, loyo lotako somandla, manje abekho bonkulunkulu labathathu lapho, kunaNkulunkulu munye. Futhi emkhandlini waseNaysia kwenda loku kude wende loku, batsingeka bathathe ticuti ntsathu ngoba eveni lemaRoma bebanabo nkulunkulu labanenge, bebakhuleka emadlotini abo lafile. Nginemlandvo khona lapha lesingawucaphuna kona, niyabona na? Bebakhuleka emadlotini abo lafile kungaleso sizathu banasisile longcwele namakhasi longcwele nalongcwele nalongcwele longcwele 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 longcwele. Kanti umphostoli Petro wathi akekho lomunye umlamuli emkhathini waNkulunkulu nebantu kodwa lowo muntu uKristu Jesu munye. Bathingeka ukuthi babe naNkulunkulu lo ticuti ntsathu, ngako bebana Jupiter, Mars, Venus, futhi kwakungakalungi kukubeka konke eti kwaNkulunkulu munye. Ngako bavele bakwehlukanisa basebenta tikhundla letikathathu taNkulunkulu kuthi kube boNkulunkulu labathathu labehlukene. Kodwa ukusho ngalokucacile lapha esambulweni, loyo lokhona nginguye, lobekakhona lokhona, naloyo lotako somandla. Sitokuthola kamvanyana lapha wathi ngingu-Alpha na-Omega, A kuya ku-Z, wonke lolo hlavu lwesiGriki. Umduze wesigodzi, imbali yaseSharon, uyise, indvodzana, moya longcwele, loyo lobekakhona lokhona nalotako, imphanze nentalo yaDavide, uNkulunkulu, uNkulunkulu. Ne Timothy wekucala 3:16, ngaphandle kokuthi iphikisa inkulu imfihlakalo yebuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wabonwa dingelosi, wakholeka eveni, wemukelwa etulo enkhathi mulweni uNkulunkulu. Hayi umuntu wesithathu noma umprofeti, kodwa uNkulunkulu lucobo lwakhe wabonakaliswa esimeni semuntu. Manje lesi sambulo, khumbulani. Manje uNkulunkulu ekuqaleni bekangiJehova lomkhulu lobekahlala ensikeni yemlilo, ilenga ethi kwa-Israyeli futhi ibahola, loku kwakunguNkulunkulu ingelosi yesivumelwano. Wehla entsabeni, yonke intsaba yokhela umlilo, umlilo wacasha entsabeni wase ubhala imiyalo lelishumi. Bekabitwa ngokuthi bubabe baNkulunkulu kubantwana bakhe, sive sakhe sebantu abakhethiwe emaJuda. Wase-ke lowo uNkulunkulu ofanako wabonakaliswa emtimbeni lotalwa intombinfo lawudala etibelethwe eNtamariya, futhi wahlala futhi watifaka ethabenekeli futhi wanweba lithende lakhe, njengoba kwakunjalo emkhathini wetidalwa letibantu. Nalowo uNkulunkulu ofanako wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu, liBhayibheli lasho njalo. uNkulunkulu bekakuKristu, lo mtimba wawunguJesu. Jesu kuye kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba, ngeke wamenda abe bantu labathathu. Manje ningabhabhatisi boNkulunkulu labathathu, kunamunye uNkulunkulu, niyabona na? uNkulunkulu munye, manje lo nkulunkulu lofanako waba inyama wathi ngavela kunkulunkulu futhi ngiya kunkulunkulu emva kokuba sekanyamalele emhlabeni ngekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka ekufeni nekwenyuka Pawula wahlangana naye asendleleni lebheke endase eDamaseko nesikhathi asabitwa ngaSawula neliphimbo lefika futhi lathi Sawula Sawula ungihluphelani na wathi ungubani wena wathi nginguJesu futhi bekayinsika yemlilo kukhanya lokwakhipha emehlo alompostoli bekasabiyele emuva Jesu lofanako besabiyele kuNkulunkulu babe futhi Ungaleso zathu athi lapha ngingisomandla esimeni lesifanako lebeka kuso angakabi inyama nemtimba wakhe lebeka hlala kuwo lo wabitwa ngaJesu umuntu lesimatiko Jesu manje njengencumbi yenu bantu labathandzekako bakamunye nipaphatisa egameni laJesu nineliphutha kunemakhulu abo Jesu emhlabeni namuhla kodwa yinye kuphela inkosi Jesu Kristu watalo angukristu bayincumbi bo Jesu Ngihlangane nalabanengi babo kodwa yinye inkosi Jesu Kristu uNkulunkulu futhi uyise indvodzana namoya loyingcwele akusiwe amagama diquletiya egameni linye bayapapatisa ligama leyise indvodzana moya loyingcwele uyise akusilo ligama nendvodzana akusilo ligama namoya loyingcwele akusilo ligama sicu njenga umuntu ngiloko longiko moya loyingcwele umuntu noma umoya moya loyingcwele Wase uthi egameni leyise bukani bobabe nemadodzana emadodzana enu bukani bantu ekhathi lapha niyabona na uyise indodzana namoya longcwele akusilo ligama sicu lesiya egameni lenkosi Jesu Kristu ngoleyo ndlela libandla lebapostoli lelalibhaphatisa ngayo ekuqaleni futhi ngidocela noma ngibani ukuthi avete isihloko sinye sembhalo noma kanye emlandweni Lapho noma ngibani wake wabhaphatiswa ebandleni lemaKristu noma ngayiphi lenye indlela kunaleyo kodwa egameni laJesu Kristu kwathe kwabunjwa libandla laseKatolika base batithathela uyise indvodzana namoya longcwele kube sivumo kholo manje letha umlando wakho lomunye bosomlando ya ayikho indvo lenjengaleyo emva kwa 304 AD 304 kwefika umbhaphatiso Watichuti ntsathu uNkulunkulu lotichuti ntsathu uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indvodzana uNkulunkulu umoya longcwele buhedene ngaphambi kokuthi kuphele leli viki ngitokufunda etincwadzeni futhi nginikhombise ngeliBhayibheli sikhuluma manje ekuseni ngesambulo futhi sifakaza ukuthi ungene kuphi nekuthi kwaqala kanjani kuba khona buyela eqinisweni mnakethu siselisukini lekugcina Nenzani sithe sithole lelo bandla laseFeso futhi silifanekise nelaseLaodicea bese sibuka ukuthi kwendekani emkhathini wawo nitobona ukuthi leyo ndo yangena ngekunyenya kanjani ingena eminyakeni waLuther wathi uneligama lekuthi uyaphila kodwa ufile lona kanye nje ligama lelithi Sardes lichaza lokufile bakulahla eminyakeni lengemakhulu lalishumi nesihlanu yetikhathi teminyaka yebumnyama onke alawo mabandla akugcina lokho kwate kwaba nguleso sikhathi bonake ngesikhathi banemkhandlu waseNicaea nga-606 base ke babhubhisa lelo gama futhi benta bonkulunkulu labathathu ngalo wathi lapha nginguye lo bekakhona lokhona nalotakuda somandla Impela bekanebunguye lobukathathu emhlabeni ngesikhathi sasemhlabeni bekabunguye lobukathathu emhlabeni beka ngumprofeti usezulwini futhi umpriest futhi uma sekabuya emhlabeni futhi utoba inkhosi ungumprofeti ngumpriest nenkhosi loyo lobeka khona lokhona nalothi akuda loyo lobeka khona kwakunguJesu umprofeti loyo lobeka sekhona manje Umpriesti enda imihlatshelo kaMoya, umpriesti omkhulu lona kuvelana nebuthakathaka bethu. Futhi utiveta yena, futhi ufakaza ukuthi usemkhathini wethu. Umprofeti, umpriesti nenkhosi, kodwa uNkulunkulu munye. Ngesikhathi asemhlabeni beka umprofeti livi, fakazi lothembekile. LiBhayibheli limbita kanjalo kamvanyana, fakazi lothembekile. Umprofeti beka umpriesti futhi ngesikhathi ungumpriesti manje futhi uma abuya uyoba inkhosi uma nitofika ngale nifunde sambulo 15:3 ningabona esambulweni 15:3 asiphenye ngale futhi sibone ukuthi uma atoba inkhosi uma ayinkhosi uma efika manje siya esambulweni sahluko selishumi nesihlanu nelivesi lesithathu.
And they sang a song of Moses, the servant of God.
Base bahlabela ingoma ya Mose inceku yaNkulunkulu nengoma yeliwundlu bathi mikhulu futhi iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu somandla dilungile futhi ticinisile tindlela takho wena Nkosi yalabangcwele beka yini emhlabeni na umprofeti bebathi kanjani bantu ukuthi beya ngumprofeti na wenda sibonakaliso samesiya lokwakungumprofeti. Oh, alibonga ligama lenkhosi. Baphuthelwa kanjani nguye na? Ngoba bebabukela enye into. Futhi wenda sibonakaliso samesiya. Futhi bangasiva. Bengumprofeti. Mose wathi, inkosi uNkulunkulu wenu, iyonivusela umprofeti lo njengami. Kuyokwendeka ukuthi uma bangamuva lo mprofeti, bayongcunywa emkhathini webantu. Bengumprofeti emhlabeni. Manje ngoba bekayini na? Fakazi lothembekile welive laNkulunkulu. Amen. Beka live laNkulunkulu lelibonakalisiwe. Johane Longwele sahluko sekuqala. Ekuqaleni beka khona live na live beka uNkulunkulu na live beka uNkulunkulu na live waba inyama futhi wakha emkhathini wethu. Beka ngufakazi lothembekile nalocinisile evini laNkulunkulu leliphakathi. Beka live laNkulunkulu. Futhi njengoba alive beka ngumprofeti ngoba live laNkulunkulu laligeleta kuye. Bekatosho kuphela lento ngingeke ngente lutho ngekwami lucobo kodwa lokho babe langikhombisa ukuthi ngikwenda akusimi lowenda imisebenzi kodwa babe lohlala kimi wenda lemisebenzi mina nababe wami simunye babe wami ukimi kwasho Jesu umuntu lithabanekele uNkulunkulu unetici letinenge Jehova Jehova Jaira Rafa Manase oh letinenge unala sikhombisa lasho lokunenge emagama ekuhlenga. Unetici letinengi, imbali yaseSharon, umduze wesigodzi, inkanyeti yekusa, uyise indvodzana moya longcwele, konke lokho, kodwa uneligama linye lebundu, uNkulunkulu bekaneligama linye kuphela, nalelo laliyinkhosi Jesu Kristu. Ngesikhathi atalwa, Kristu inkhosi, tinsuku letisiphohlongo kamuva, umoya loyingcwele wabita ligama lakhe ngekuthi nguJesu, unina wamsoka, wase umbita ngekuthi nguJesu, watalwa anguKristu. Njengekuthi ngatalwa nginguBranham, ngatalwa nginguBranham ngesikhathi ngitalwa, futhi nginikwa ligama lelithi William. Amen. Uthi watalwa anguKristu, umsinzisi, futhi nasanetinsuku letisiphohlo ngobuthala, wanikwa leligama lelithi Jesu, futhi bekayinkosi yenkhathi mulo, lebonakalisiwe. Ngako uyinkosi Jesu Kristu, uNkulunkulu wenkhathi mulo lobonakalisiwe emkhathini wethu. Oh, nangoke. Emhlabeni beya ngumprofeti enkathi mlweni ungumpriesti eta uyinkhosi oh ngiyakuthanda lokho umprofeti fakazi lothembekile welive umpriesti nengathi yakhe lucobo phambi kwaNkulunkulu inkhosi inkosi yalabangcwele hayi inkosi yemhlaba manje uyinkosi yalabangcwele sine sinemakhosi asemhlabeni ethi kwalabo bantu kodwa sinenkhosi nathi nembuso. Kungaleso zathu sithi phatha ngalokwehlukile. Njengoba ngishito kungesiko kaDzeni ngemkami, sasihamba siya esitolo ngenhla lapha, futhi sabona ummangaliso cishe impela. Kwakusikhathi sasehlobo, wesifazane beyagcoke ingubo. Futhi ngathi leyo yinto lengakejwayeleki. Ngathi kube benginekhamera yami, bengiyothatha sithombe saluthathe. Niyabona na, ngoba thine lokwakungwesifazane wakucala ukuthi simbone agcoke isikedi. Niyati agcoke njengoba dzathi afanele abe njalo bonke besifazane wathi yebo ke kungani ibhili ukuthi bantu bakithi bayagcoka ngabe kungoba siyayalwa na ngathi akusibo bantu bakithi bantu baNkulunkulu bantu baNkulunkulu badzinga bungcwele wathi yebo ke abayini sonthweni ngathi kunadzathi khona lapho lohlabela ekwayeni ebandleni lelidzide lapha yebo ke manje kungani kube ngiloko na ngathi kungoba akafundziswa lokwehlukile kunjalo impela lelo libandla lenyama sitongena kulo kuleli viki libandla lamoya libandla lenyama konke ashushumba abuyela ngqo emabandleni la ngumake libhayibheli lathi esambulweni selishumi nesikhombisa bayokwenda abuyela emuva khona manje onke atiphathisa kwalo ahlela yebo ke singuleli thite siyahlela singulokhu futhi singulokwa kwakungenjalo ekuqaleni bakhipha onke emandla elibandla bese babeka kumbishopi noma papa uNkulunkulu usebandleni lakhe emkhathini webantu bakhe atibonakalisa yena lucobo ngebantu belibandla nasetindzaweni tonke manje kodwa kulolu suku wathi yeboke asisiwo yini emamerika na ngathi cha sihlala lapha kodwa sisiwe emamerika singemakristu umbuso wethu ungiwasetulu futhi uma timpilo tethu ivela etulu lapho khona-ke sitiphatha kanjalo ngoba sita kuphila kwethu kuvela endzaweni lengcwele kubukeka kwehlukile kugcoka ngalokwehlukile lowesifazane etulu lapho unetinwele letinze futhi abatipendi tingalo ebusweni babo futhi abatigcoki tikhindi bagcoka tiketi nemaloko lamatse netingubo futhi banetinwele letinze netindlu ngako imvelo yakho ivela etulu lapho ibonisa emvakithi besilisa ababhemi bahlafune bacambe manga bebe bavela imimoya yabo ivela endzaweni lengcwele ibenda batiphathe ngalokungcwele batane lomunye nalomunye njengebazalwane nguloko-ke sibe mbuso futhi sinenkosi futhi ingosi yalabangcwele naleli gama lelithi longcwele livela egameni lelithi labangcwelisiwe manje-ke uma umuntu angcwelisiwe kristu moya loyingcwele uhamba angene enhlitiyweni bese uba yinkosi ethi kwabo oh he loko bekufanele kuye ekhaya oh uma sitsha lesingcwelisiwe sankulunkulu kristu inkosi moya longcwele angena futhi yena inkosi ibe nekubusa kwayo amen nabo bonke bunguye bubuswa inkosi yalabangcwele umbuso wonke umbuso emhlabeni uyotanyatanyiswa udzilitele phansi ngemandla e-atomu kodwa libhayibheli lithi semukela umbuso longeke unyakatiswe amen nango-ke yena inkosi yalabangcwele ngifuna niqaphele timphawu takristu futhi ebhayibhelini nalapha emhlabeni emhlabeni bangumprofethi niyakukholwa loko na umprofethi livi siyakwati loko leli gama lelithi umprofethi lisho ukuthi umhumusho welivi lonebunkulunkulu livi lelinebunkulunkulu liyabhalwa nemprofethi unamoya webunkulunkulu wankulunkulu ngekhathi kwakhe futhi niyati umprofethi ethestamentini lelidzala bekabitwa ngankulunkulu bangakhi lobekakwati loko na jesu wathi uma bababita ngabonkulunkulu akukabhalwa yini emthethweni wenu kuthi bangibo nibonkulunkulu na futhi uma bababita ngabonkulunkulu labo leleda kubo livi lankulunkulu umprofethi nitongilahla kanjani ngelicala mina uma ngithi ngiyindvodzana yankulunkulu na ngoba bekabitwa ngankulunkulu ngoba bekaphethe ngekhathi kwakhe livi lankulunkulu isho kanje inkosi ngawe leli gama lelithi umprofethi lisho kuthi lihumusho lakhe alikafanele licutshaniswe ngiyabona na uma nkulunkulu uthi uma akhona emkhathini wenu lo akamoya noma umprofethi mina inkosi ngizokhuluma kuye lakushoko kuyafezeka khona-ke muveni ngoba nginaye kodwa uma kungafezeki khona-ke ningamuva angamthumi nguleyo ndlela lokwathi ngayo bese-ke uyabona kuhumusha lokunebunkulunkulu kwelivi kutofanele kuvumelane nale sambulo sekugcina ebandleni ungunkulunkulu somandla emhlabeni beyangumprofethi lokulukhozi bangakhi labati-ke ukuthi umprofethi uthathwa ngekuthi ulukhozi na lukhozi luyinyoni legcine kunato tonke lesinato lenemandla kakhulu sibili letinye tetimpiko tato teluleka tibe ma-intshi lalishumi nakune kusukela emphethweni kuye emphethweni lungathatha futhi lundize luphakame kakhulu kuthi uma noma nguyiphi lenye inyoni letama kululandzela beyitohliphika timpiko betingaphuma kuyo futhi ingehlukana ekhathi ngoba leni na lwakhiwe ngalokukhethekile futhi kuyisita ngani ukuthi yenyuke iphakame kangako uma ingeke ibone ukuthi yendani uma isethulu lapho na nikhuluma ngemehlo eluswedi nifanele senibone liso lelikhozi luswedi lungakwenda lungawabona emantshwele kunjalo nguleyo inzaba ngalabanye baletinswedi namuhla kodwa ngiyanitshela lukhozi luyahamba kanjalo uma luswedi lutame kululandzela belungafa belungacinana angeke lukhone kufika kuleto dibhakabhaka lukhozi lolufika kudo futhi-ke luneliso kuthi luyakhona kubona khashane kakhulu uma lusetulu lapho ngako kungaleso zathu unkulunkulu abita abaprofethi bakhe ngetinkhozi wenyukela lapho ulukhozi uyakhona kubona khashane le futhi kristu emhlabeni bekalukhozi ngesikhathi afa bekangumphristi ngako loko kwamenda liwundlu ngabe kunjalo na futhi uma abuya futhi uyinkosi ngako uyoba ingwenyama amen ingwenyama yesive sakaJuda amen ulukhozi liwundlu nengwenyama amen uyise indvodzana namoya longcwele umprofeti umpriesti nenkosi loyo lobengakhona lokhona nalotakuda somandla alfa na omega kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni uNkulunkulu lophakathi ngifuna kunibuta labanye benu bantu basekatholika labaligugu lenibita lokho ngekuthi budvotsana lobuphakathi baNkulunkulu uNkulunkulu budvotsana lobuphakathi baJesu Kristu naNkulunkulu ningalisho kanjani igama lenjalo na ngisithipha nemfundo yelibanga lesihlanu kodwa ngathi kangcono kunaloko leli gama lelithi indvodzana litofanele libe nekucala ngako angaba kanjani phakathi futhi abe ayindvodzana na liphakathi alinasicalo noma siphetho ngako angeke abe indvodzana indvodzana lephakathi bese iba nesicalo ngoba ayikho indlo lethiwa indvodzana lephakathi indvodzana yayinesicalo ngako ingeke yaba phakathi ngiyabona uNkulunkulu lophakathi hayi indvodzana lephakathi ludumo somandla Jehova Jaira Jehova Rafa wabonakaliswa enyameni kuye kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba futhi ngelusuku lwePentecost ngesikhathi leyo nsika yemlilo yehlela ethi kwebantu niqaphelile yini ukuthi yathi ehlukanisa yona lucobo na netilimi temlilo tahlala ethi kwalowo nalowo wabo umlilo lofana netilimi uhlala ethi kwalowo nalowo beke ndani uNkulunkulu na atehlukanisa yena lucobo angena ebandleni emkhathini walowo ngamunye aniketa abesifazane besilisa nabo bonke ingcenye etamoya wakhe atabela yena lucobo emkhathini welibandla lakhe angeta kanjani umuntu bese uthi umuntu longcwele ngupapa umuntu longcwele ngumbishopi umuntu longcwele ngukristu moya loyingcwele ngekhathi kithi ungasho kanjani ukuthi bantu nje labangesibo bafundise abanavi labangalisho na ngamunye wenu ninalokuthithe leningakusho ngamunye wenu utofanele abe nemsebenzi lato wenda ngamunye wenu utofanele aphathe umlayeto ludvumo Ngalongcwele wathi ehlukanisa yena lucobo ngelisuku lwePentecost. uNkulunkulu athi ehlukanisa yena lucobo. Ngalolo suku nokwathi ukuthi ngikubabe, babe ukimi, ngikini nani nikimi. Lolo suku moya loyingcwele ethi kwabo bonke, kubo bonke, ngabo bonke. Amen. Nako ke moya loyingcwele unelungelo kuya noma ngikuphi lafuna kuya khona. Ethi kwa noma ngimuphi umuntu lafuna kuba sethi kwakhe. Awudzingi ukuthi uthathe lokho lomunye umbishopi noma lomunye umpriest la kushoko. Yena nguyena mpriest wethu. Kunjalo umpriest lomkhulu. Manje umprophet, umpriest nenkhosi. Manje na Jesu Kristu lo ngifakazi lothembekile. Litibulo lekucala lalabafile. Sitongena kuloko nenkosana yemakhosi emhlaba nguye lo wasithanda nalo wasigeza etonweni tethu ngengati yakhe leli gama kugeza lapho empeleni ngesiGreek lisho ukuthi kukhulula wasikhulula sasiboshelwe emhlabeni zono sethu sasingakhona kubona singakhona kuva singenawo umqondo wokuthi yini lizulu noma lutho kodwa ngesikhathi ingati yehla yanqamula lilayini sase siyakhululwa oh ngafunda indzaba ngalesinye isikhathi ngahle ifaneleke kahle ekhathi lapha umlimi wabamba ligwababa wase uyalibopha wase uthi ngitofundisa lamanye emagwaba abasifundo ngako walibopha leli gwababa lelidzala nangemlende ngentsambo nalendvo lenzala tatane yathi ayibulawa indlala ngako yase ibuthakathaka kakhulu kumatima nekuthi ihamba hamba nguloko ke letinye taleti inhlangano leti nemabandla ubophele abantu phansi ngeke nje yebo ke ngulapho la ungahamba ugcine khona insuku temmangaliso setendlulile ya uboshiwe nje nguloko kuphela ayikho into lethiwa ngumoya longcwele akakhulumi ngetilimi njengoba bekavame kugwenda uNkulunkulu umuye nje itolo namhlanje phakathi emaHebheru 13:8 aphila kuwo onke emabandla sitofika kuko emva kwekuhlela kwamanje ekuseni niyabona na uNkulunkulu lophila kuwo wonke umnyaka welibandla utophila kuwo wonke umnyaka welibandla utophila kubantu bakhe njengoba liphakathi ngoba sinako manje ngekhathi kwethu kuphila lokuphakathi ngako lelihlelo limbophele phansi niyabona Yebo ke tinsuku temimangaliso selendlulile. Ayikho indlela ukuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu. Umfo lo mdzala tatane bekahamba akokola wate wababusakathaka kakhulu kwaba lukhuni nekuthi ahambe. Futhi ngalenye ilanga kwaba khona umuntu lolungile lofika wase uthi niyati lelo kwababa leli dzala tatane ngiyalithabukela empeleni lingahle kube lalikadze lidla umbila walo. Nguleyo ndlela kuphela lelitiphilisa ngayo. Lifanele libe nento letsite lelitoyidla. Ngako lalingathi mehluko lingaphandle nje lapho lidla umbili. Ngako uma ngako ke yathatha wayo futhi yathatha umkhwa wayo yase iyajuba ikhulula leligwababa. Futhi uyathi naku kufika lamanye emagwababa eta lapho athi woda Johnny gwababa asiyeni ngizimu simo selitulu lesibanza ko siyeda. Niyathi kuthini leligwababa lalivele nje lihambe lifike lapho lingaphumela khona lapho. Lathi angeke ngikhone kukwenda akusiko akusiko nje kwethu kwalolu suku. Singeke nje sikhone kukwenda. Niyabona na, lalikadze likhongwe sekusikhathi lesithe kakhulu. Lathe lacabanga ukuthi lalisolo liboshiwe. Niyabona na, uthi nguleyo ndlela ngencumbi yebantu. Niboshelwe phansi ngetivumukholo nemahlelo. Umake loyingwadla lenzala emva lapho. Anitshela ukuthi Jesu Kristu akasuye lofanayo. Ayikho into lekuthiwa kuphilisa. Awukho umbhabhathiswa womoya longcwele. Akukho nakunye kwaletinto leti lokunjalo. Batama kubatshela dona. Benisolo niboshwe isikhathi lesidze senize nicabanga ukuthi niboshiwe umuntu lolungile Kristu wanikela ngengati yakhe ukuze asigeze futhi asikhulule esonweni sethu yini sono na ngitobuta noma ngubani angitshele yini sono na bono kungakholwa kunjalo lolo ngakhola sewuvele ulahliwe nesono sakho ngiyonandlo yakho kuphela lekuvimbela ukuthi ukhululeke kungoba uNkulunkulu usike wakukhulula ekungakholwini kwakho kodwa uboshwe kakhulu divumo kholo kangangoba usasola ucabanga ukuthi uboshiwe ubulawa indlala nje uyabona uhamba kokolwa ngipresbyterian ngimethodist ngibaptist bangitshela ukuthi ngichurch of christ insuku temibangaliso selwendlulile ayikho indlo lenjalo wena gwababa tatane lelibulawa indlala awuthi ngani manje kuseni na awusuki ngani undize na haleluya sukuma ngamaphiko ekusa bese uyesuka undize uye elangeni lekulunga lelina kuphilisa emaphikweni alo amen ngulokho ke mnakethu thathe oh lowo indlotsana lencumile yamkhulula ukhululekile sibili yebo mnumzane yebo ke umelusi wami akukho lutho ngaloko libhayibheli lathi ukhululekile kunjalo ukhululekile libandla lami yebo ke sikwa ukhululwe wasigeza futhi wasikhulula sesuka emahlelweni ethu ngengati yakhe lucobo futhi wasikhulula kude sitiqabangele futhi sitendele thine futhi sitikhulumele futhi sitendele yebo ke kube bengibiyele emuva futhi ngatshela umelusi ukuthi bengidzinga kuphindze ngibhabhatiswe bekato kuthiwani ngekuthi ukhululekile na lesi sambulo niyati kulungile ukhululekile uma benifafatwe ngalokuncane kwekuvuvutela luswayi kanjena ligama leyise indvodzana namoya longcwele nali lichibi lihleti lapha lilungele manje ekuseni linemanti kulo niyabona na yebo mnumzana akusikahle ngako anisaboshwanga nhlobo senikhululekile kodwa mhlawumbe anikwadi kodwa ake nginitshele manje ekuseni libhayibheli lathi wasikhulula etonweni tethu kungakholwa kwethu kude semukele sambulo sajesu kristu hambani nikhululekile futhi uke uthathe lokushiwo noma nguliphi libandla ngaso thatha lokushiwo uNkulunkulu ngaso nasi sambulo sakhe sembula ukuthi ungubani bengihlala njalo ngikholwa ukuthi uNkulunkulu babe bekanalesidze silevu lesimhlophe inwelele timhlophe nendvodzana yayingumuntu losekhathi nenzima nebudzala namoya longcwele bekangumfana wetinhlanhla nje mnakethu lobo buhedeni lelo liheteni uma ukholwa uNkulunkulu labathathu ngona kanye nje umiyalo wokuqala ngumuphi umiyalo wokuqala na bani o Israel ngiyinkhosi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu munye ngiloko ke uNkulunkulu munye hayi boNkulunkulu labathathu bekahlala etikhundleni letinsathu wasebenta etindzaweni letinsathu ungumprofeti umpriest nenkhosi ulukhozi liwundlu nelibhubesi ungumnduze wesigodzi imbali yaseSheron umnduze wesigodzi nenkhanyeti yekusa imphanze nentalo yaDavide usuka kuA aye kuZ unguyise indvodzana namoya longcwele ungiko konke lokho kodwa munye uNkulunkulu munye loko dicu takhe lesiya kuye kodwa kunamunye uNkulunkulu kwakungakaze kube khona muntu kunoma ngiliphi likhasi leliBhayibheli nakunoma ngimuphi umlando kwade kwaba libandla laseKatolika lowakwabhabhatiswa ngekucwiliswa egameni leyise indvodzana moya longcwele uma ukhombisa likhasi noma yini lenye kubhale ukubeke ethi kwalapha kimi kusihlwa kuthi ngizophuma kuleli bandla ngithi ngingumzenzisi ngifundise bantu liphutha uma ungangikhombisa sihloko sembhalo noma ungilethele umlando munye umlando loneliciniso lodwa ongikhombisa loko lapho bantu bake babhabhatiswa khona ebhayibhelini egameni leyise indvodzana moya longcwele noma angilethele munye umpapa noma incwadi yinye yemlando likhasi linye sicaphu nosinye emlandweni lapho noma ngibani ake abhabhatiswa khona egameni yise indvodzana moya longcwele kwade kwaba ngumkhandlu wasenayisiya welibandla lasekatolika wota ukulethe kimi kuthi ngitochaneka luphawu emhlane wami bese ngihamba ngendlule ejeffersonville nawe emva kwami ushaya unehuthi uyishaya ngitobeka lapho umprofethi wemanga lodukisa abantu kuthi melusi uma ulapha manje ekuseni beungakwenta loko ufanele ungiyekele ngento loko kuwe uyabona na wota ungikhombise kodwa uyesaba manje kuyini na lesi sambulo lesisambulo nalona ngumoya loyingcwele kristu athumela umlayeto wakhe emabandleni siveni siveni ngiloko libhayibheli lelikufundzisayo kwangena kuphi na uma nje ningenawuthukuthela nisuke nihambe liviki lonke nine tholani imikhandla yasenayisiya tholani yahislophi lethi emabhabhiloni lamabili tholani manje umlando wajosefas ulungile kodwa wabhala kuphela inzima yinye engakristu wathi kwakunemuntu lobekathiwa ngujesu lobekahambahamba aphilise abantu futhi wafa akukho nje kwasapilato lowambulala futhi noma herodi noma lowambulala kwase kuthi-ke bafunzi bakhe bahamba base beba umthimba wakhe base bayawufihla futhi njalo ebusuku bahamba bese basika licatha kuwo bese bayalidla wathi bebangemazimu ngako bebathatha sidlo senkhosi nabona umcondo oyinyama josephus akasuye wekulalelwa kodwa thatha lethi yafox incwadi yalabafela lukholo kuneliciniso leli kahle yafox incwadi yalabafela lukholo bangakhi laba-ke bayifunza na impela yaphemba lethi iminyaka yasekucaleni noma yahislophi lethi emabhabhiloni lamabili noma lelinye liciniso lelikhulu noma lenkulu kakhulu kunato tonke lesinato ngumkhandlu wasenayisiya umkhandlu wasenayisiya wangaphambili nemkhandlu wasenayisiya futhi uyathola lapho loko akaze kuphathwe akukho bantu thatha imibhalo lengcwele futhi ubone ukuthi wake waba khona yini noma ngibani ebhayibhelini lowake wabhabhatiswa kusetshenziswa leto dicu ligama leyise indvodzana namoya longcwele kukhombisa bonkulunkulu labathathu kubo emgubho webuhedeni nebukhatolika absiluto lokunye eveni kodwa simo sebuhedeni bebukristu futhi ebandleni lasekatolika kuvela Martin Luther, John Wesley, iBaptist, emaPresbyterian nakanjalo njalo kodwa ensuku into yakugcina kwaba khona umnyango lobekwa emkhathini walapho lowavula liciniso futhi kuthi liBhayibheli lasho njalo nemprofethi lomkhulu lobekade ofika emhlabeni ngetinsuku tekugcina futhi sikholwa ukuthi uyeda bukisisane futhi uyoba nelibandla manje sitokubona lokho manje khumbulani lesi sambulo ungeke wasusa kuso manje insaye yale njepho khola umuntu munye ebhayibhelini indzawo yinye lebake babhabhatiswa noma ngubani egameni leyise indvodzana moya longcwele noma lowake wafafata noma ngubani uthole lokho ebhayibhelini kuko kuthethelelwa kwetono tabo abakaze futhi wonke umuntu akunanzaba kuthi bebabhabhatiswe kanjani bebadzingeka bete futhi babhabhatiswe baphinze futhi egameni lajesu kristu kuthi bathole moya longcwele le ndoda elishumi nemfica phawula wendlula eveni lelingasenhla kwasefeso uthola abafunzi labadzide wathi bafunzi bona banemhlangano lomkhulu bebalandzela indlozi aligama layo ngu-apholosi lobekangummeli lophendvukile umbhaptisti lobekakholwa kujohane umbhabhatisi futhi bekafakaza ngemibhalo kuthi jesu bekangukristu phawula wendlula lapho wase ubona aquila naprisila esahlukweni selishumi nesiphohlongo setendo kwase-ke uyewela kuthi abe nelidina noma lenye into lethide na-aquila naprisila bamtshela ngalo muntu lomkhulu bahamba bayomuva wamlalela ngalobo busuku wathi kukahle kakhulu lokho kuhle kakhulu lokho kuhle kodwa wathi nami emukela yini imoya longcwele kusukela nakholwa na kunjani-ke kini mabhaptisti nzini emva lapho nikholwa ukuthi wemukela moya longcwele mhla ukholwa wathi nimemukele yini imoya longcwele kusukela nakholwa na lo munye wathi loko kwakungakabhalwa kuloko ngiyakuphikisa loko nginesigriki lesineliciniso khona lapha siHebheru futhi ibhayibheli liyasho ngesigriki nawo omabili siHebheru kanti futhi nesi-aramu kuwo onke omathathu nginawo khona lapha lathi nimemukele yini imoya longcwele kusukela nakholwa na kunjalo nimemukele yini imoya longcwele kusukela nakholwa na manje wathi asathi noma ikhona yini into lethiwa umoya longcwele wase uthi kanti nabhaphathiselwa kukuphi na bathi sesivele sibhaphathiswe ngumuntu lowabhaphathisa inkosi ijesu kristu sibhaphathiswe kuko kubhaphathiswa kwajohane umgothi lofanako wemandi mhlawumbe umuntu lofanako pawula wathi loko ngeke kusebenti wabhaphathisela kuphela kuko kuphenduka hhayi kuko kuthethelelwa kwedono manje labanye benu bantu bakamunye bayefika ngalapha bese ubhaphathisa loko kuliphutha ubhaphathisa loko kwensindiso emandi akamsindisi umuntu yingadi kuphenduka hhayi ngembhaphathiso ekutalweni lokusha cha mnumzane kuphinza kutalwa kufika ngamoya umbhaphathiso kuvakalisa lokungephandle kwemsebenti longekhathi wekutalwa lokusha lokwendiwe niyabona na kulungile caphelani wathi nami emukela yini imoya longcwele kusukela nakholwa na bathi wathi asathi nekuthi kunento lethiwa ngumoya longcwele wathi wabhaphathiswa kanjani na wathi sibhaphathiswe kujohane wathi johane empeleni wabhaphathisela kuko kuphenduka ekuphendukeni asho ukuthi nifanele nikholwe nguye liwundlu umhlatshelo lowawutofika enkosini jesu kristu futhi bathi nje kukuva loku baphinza babhaphathiswa futhi egameni lajesu kristu napawula wabeka tandla takhe ethi kwabo base bemukela moya longcwele base bakhuluma ngetilimi futhi baprofeta ngitshele kuthi lo akusiwo umbhalo kuthi ngikhombise nomaphi kuthi noma ngimuphi umuntu lo akwabhaphathiswa noma ngayiphi lenye indlela ethestamentini lelisha kodwa egameni lenkosi jesu kristu ngikhombise agabhasi longcwele nalabaningi bebakhona labanye lo wabhaphathiswa kwehle njalo kude kube sikhathi semkhandlu wasenayisiya nawo wonke wabo wabhaphathiswa egameni lajesu kristu ithunywa tenkolo talima emasimu ngeligama lajesu kristu kodwa uma kufika umkhandlu wasenayisiya badzingeka babe nabo nkulunkulu labathathu bethula pawula noma bethula jubhita base baphanyeka pawula bethula venus base baphanyeka mariya bebanato tonke tinhlobo tabonkulunkulu tonke tinhlobo talabangcwele nayo yonke lenye into base benda umbhaphathiso wamthathu amunye base bawuphakela kumaprotestani futhi asasolo awumida kodwa tibane takusihlwa sesifikile manje umprofethi wathi kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa indlela yetinyawo leya enkhathimlweni niyoyithola impela endleleni yemandi loko kukhanya namuhla ngingcwatshwe egameni lajesu leli ligugu labasha nalabadzala phendukani etonweni tentonke moya longcwele utongena noma kanjani ibane litakusihlwa setifikile kuliciniso ukuthi unkulunkulu nakristu bamunye niyasikholwa na petro wathi ngelusuku lwephentekosti loku akwateke kini yindlu ya-israyeli kuthi unkulunkulu umendile yena lo jesu loyo lenambethela kokubili inkosi nakristu livesi leshumi nesithupha lesahluko sesibili yebo unkulunkulu umendile yena lo jesu lofanako loyo lenambethela kokubili inkosi nakristu akuthi yonke indlu ya-israyeli yati ngekuciniseka ngakhuluma nelijuda kungesiko kathene enhla lapha endlini yadavide lathi nine betive ngeke nacoba nkulunkulu abethe igaba letinsathu bese nimnikata lijuda ngathi kangcono kunaloku ngathi nguloko nje rabi asicobi nkulunkulu tigaba letinsathu ngathi uyabakholwa abaprofethi na lathi impela ngathi uyamkholwa Isaya 9:6 na lathi yebo ngathi ngibani nomprofethi lebekakhuluma ngaye na mesiya ngathi budlelwane buni mesiya layoba nabo nankulunkulu na lathi uyoba nkulunkulu ngathi kunjalo amen niyabona nako lapho ukhona niyabona ungeke wamcoba abethe igaba letinsathu uma ninetithunywa tenkolo lapha lo munye wato lapha uhamba lapha uya kumajuda ngiyakholwa le ndlozana lehlethi lapha ungadami ukuthi unikele ijuda uyise ndlozana namoya longcwele litokutshela ngekushesha nje liyati ukuthi kuvelaphi umkhandlu waseNaisiya angeke likulalele lokho kodwa libonise lapho khona uNkulunkulu waba inyama futhi nguye kuphela uNkulunkulu lokhona uNkulunkulu waba inyama esimeni semuntu futhi waphila emkhathini wethu ukuthi asingcwelise asuse kuze yena lucobo efike esimeni samoya longcwele uNkulunkulu uyise moya longcwele ngumuntu lofanako iBhayibheli lasho etikulwaneni taJesu Kristu esahlukweni sekucala samaTewu lathi Abraham atala Isaka Isaka atala Jacob futhi kwehle njalo lathi bese kokuba se ake ngikufunze futhi ke manje nitokwazi ukuthi nje ngikhuluma ngani Matewu sahluko sekucala futhi sito manje asiqale evesini lelishumi nesiphohlongo manje kutalwa kaJesu Kristu kwaba ngalendlela ngesikhathi unina wakhe Maria athembisene naJosefa bangakahlangani ndzawonye watholakala anemntwana wa uNkulunkulu uyise ngabe lokho kufundzeka ngaleyo ndlela na watholakala anemntwana wabani na bengicabanga ukuthi uNkulunkulu uyise bekangibabe wakhe ngawo ke uNkulunkulu uyise namoya longcwele ngumoya lofanako noma na kungenjalo bekanabo babe lababili kepha ke Josepha indoda yakhe angumuntu lolungile angathandi ukumthela ngelihlazo wacabanga umlahla ngansense kodwa asazindla ngalethi into lethi buka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngeliphupho ithi Josepha ndodana ya Davide ungesabi kumthatha Maria umkakho ngoba lokho lakukhulelwe kukwa uNkulunkulu uyise na ngumoya longcwele ngawo ke kwakungubani uyise waJesu Kristu na ngumoya longcwele kuyini lokho kini na yebo ke lo uNkulunkulu uyise futhi akusuye na impela futhi utawutala indodana futhi utawicamba ligama kuthi nguJesu nami uNkulunkulu uyise nami uNkulunkulu moya longcwele futhi nami uNkulunkulu indodana niyabona lokho boNkulunkulu labathathu iBhayibheli alikusho lokho lokho kokubili kutofanele kufane noma na kungenjalo benganabo babe lababili niyabona na angeke abe nabo babe lababili niyakwazi lokho manje utawutala indodana futhi batoyicamba ligama kuthi nguJesu ngoba nguye lo osindisa abantu bakhe etonweni tabo manje lokhu konke kwendeka ukuthi kugcwaliseke lokho lokwakhulunywa inkosi ngemprofeti ithi intombi ndo iyokhulelwa futhi itale indodana futhi bayoyicamba ligama kuthi nguEmmanuel lokuthi ngekuhunyushwa uNkulunkulu unathi leso sahluko sekucala samaTewu Matewu 28:19 lapho Jesu athi hambani nibhaphatise egameni leyise indodana namoya longcwele ngubani igama leyise indodana moya longcwele na Jesu Kristu kusobala wafunda indaba yeluthando lebe yithi John na Mary bahlala ngekujabula njalo njalo kamuva ngubani John na Mary na buyela emuva ekuqaleni kwalendzaba bese uyathola uma ingekho indlo lenjalo akukho gama uyise indodzana noma moya longcwele phoke ngubani ligama labani na buyela emuva kuqala kwalendzaba uthi ubone ukuthi ngubani lebe kakhuluma ngaye bethu ngelisuku lePentecost wathi phendukani ngulona lona ebhaphatiswa egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetoni bekanesambulo Yohane bekanesambulo Jesu bekangulesambulo wathi iveta yena lucobo khona lapha embhalweni nginguye lo bekakhona lokhona naloyo kuda somandla ngulungile manje asithole ivesi esikhombisa masinyane nje ngaphambi kokuthi ngiphume ngalokukhulu kushesha lesingakwenda somandla bukho inkhatimulo nebukhosi kuze kube phakathi naphakathi amen na lo wasenda sibe makhosi nebapristi uNkulunkulu uyise nakuye akube inkhatimulo nebukhosi kuze kube phakathi naphakathi amen niyasibona leso sambulo lapho futhi sambulo kanjani na futhi wakwenda kanjani uNkulunkulu emadoda enwaya inhloko tawo futhi adonse etinwele tawo netinto etama kuthola ukuthi uyise indodzana moya longcwele uyini kwende lomthathu kumunye ungadonsi tinwele takho futhi wenaye inhloko yakho buka etulu nje sambulo sivela ngetulu futhi lokho kunjalo utokwembula ukuthi akusuye uyise indodzana namoya longcwele ikhundla letinsathu uNkulunkulu munye lebe kahlala kudo kwakuse sikhundleni umoya ngaye lucobo ngoba sidalwa lesingumuntu sitehlisela phansi wase ke utendela yena umthimba wahlala kuwo uveta ingathi yakhe lucobo hayi ngekwelicansi njengoba kwakunjalo insimini yase Eden kodwa waveta umthimba lodalako nangalowo umthimba lodalwa intombindvo waniketa ingathi leyasingcwelisa futhi yasikhulula ekungakholwini kwethu ukuthi sikholwe kuye Ngawe siyakwenta lokho siyamemukela angene enhlitweni yethu lo ngunkulunkulu kithi uNkulunkulu uyise indvodzana namoya longcwele niyabona na njengemprofeti nje umpriest nenkhosi leyo into lefanako kulungile manje livesi lesikhombisa lesi simemetelo simemetelo sithi
bukani uyeta nemafu nemehlo onke ayombona nalabo labamgwaza nato tonke tive temhlaba tiyolila ngaye oh nesikhathi lesingakanani na loko kuhle lapho ningangipha leminye lengamashumi lamathi imizuzu lengamashumi lamabili na ningangipha na kulungile manje ke kusasa kusihlwa sitotama kubamba konke lolokunye kwembono wasePatmos kusihlwa namuhla sitocetsa kulesimemetelo oh nedivani kahle na ngiyalithanda leli bhayibheli lelidzala na cambulo ini kuyini na uNkulunkulu ufinyelela phansi kule ncwadi bese ususa leveyili wathi nangoke umprofeti umpriest inkosi uyise indvodzana moya longcwele lolo bekakhona lokhona nalotako donke letinfo leti nguNkulunkulu manje asesisuse leveyili kwemizuzu lembalwa nje manje inkosi sisida sisuse leveyili emehlweni ethu futhi sithole bukani uyeta nemafu manje uta kanjani na nemafu mhlobone elifi emafu enkhathi munye hayi lelinye lalawa lamakhulu ekuthuma emafu emvula kodwa emafu enkhathi munye nitobona ukuthi mhlobone elifi lebekathi imbonye ngalo ngesikhathi Petro nalabanye babona umbono wakhe entsabeni kuguqulwa simo lifu lamsibekela dingubo takhe takhathi mula bekambonywe ngelifu emandla nkulunkulu oh sifika kuloko ngalapha kule minyaka lena yelibandla nganitshela nje ku nje kugitata lingekhathi impela lebungimi ucabanga ngako kuyini kubuya kwakhe ngibona lolu suku ukuthi lapho siphila khona lapho kungekho khona lutho akukho mathemba lasele ngaphandle kwekubuya kwakhe manje sitosheshisa sithole lokho manje khumbulani onke emehlo ayombona manje lolo kwakungesilo luhlwitho ngaleso sikhathi kwakungilo na niyabona na kwakungesilo luhlwitho kwakungesilo luhlwitho bekakhuluma kukuphi na kubuya kwesibili nalabo futhi labamgwaza nato tonke tive temhlaba tiyolila ngaye manje sitobuyela emuva futhi sithole lomnye umlando asibuyele emuva kuZakharia futhi sithole sahluko selishumi nakubili saZakharia Zakharia kulungile nenkosi yengeta ebandleni imihla ngemihla labo lebe basinziswa Sibonga kakhulu kanjani pho ngesambulo lesihle saJesu Kristu. Ani jabuli ngaye na. Manje sitokuthola lokhu sekuyincwadi ngalokukhulu nje kushesha lokungenteka kubo kubantu. Bese ke sewungaba nayo ukuthi uyifunde lapho ekuthuleni kwelikamelo lakho netindvo futhi uyidadishe ngekwakho.
All right, Zachariah.
Ngulungile Zakharia Zakharia sahluko selishumi nakubili manje saZakharia futhi sifuna kuthatha lokhu ngemkhuleko sibili manje futhi ngifuna ukuthola lokhu kube kwenkhatimulo yaNkulunkulu manje Zakharia welishumi nakubili asiqale evesini lemfica lalelisisani manje ukhuluma ngekubuya Zakharia welishumi nakubili futhi sitoqala evesini lemfica livesi lemfica futhi kuyokwendeka Zakharia aprofeta iminyaka lengemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo nesikhombisa ngaphambi kwekufika kwaKristu futhi kuyokwendeka ngalolo suku ukuthi ngifune kubhubhisa tonke tivele tita kutomelana neJerusalem kucabangene futhi ngiyothululela etikwendla yaDavide nakulabakhile eJerusalem umoya wemusa newekunxusa futhi bayongibuka labamgwazile manje libiyela nini livangeli kumaJuda na uma lusuku lwebetivese luphelile livangeli selilungele kuya kumaJuda Oh benginga kuwe bengingasho nje kungakwenteki into lencane lelungiselela kwenteka khona lapha niyabona khona nje kulolu suku niyabona na ilungiselela kwenteka siyithola eminyakeni welibandla ngalendlo lenkulu lelungiselela kwenteka iyochubeka iwelele sambulweni selishumi nakunye bese ithatha labo baprofeti lababili Eliya naMosi bekabiyela emaJuda futhi sesikulungele yonke into seyibekwe ngalokuhlelekile nje seyilungele lo mlayeto webetive njengoba emajuda awuletha kubetive betive bayowuthatha bawubuyisele ngqo kumajuda futhi neluhlwitho luyobese luyefika manje khumbulani loko lapha kuda emva kwenhlupheko libandla alendluli ekuhluphekeni siyakwathi lokho libhayibheli lisho kanjalo niyabona na kulungile manje uyothululela ethi kwendlu yadavide ini na umoya loyingcwele lofanako niyabona emva kokuba libandla lebetive selihambile futhi bangibuka mine labamgwazile bayomlilela njengaloyo lolilela indlodzana yakhe le kuphela kwayo futhi bayoba nebumunyu ngaye njengalo nebumunyu ngelithubulo lakhe futhi ngalolo suku kuyoba nekulila lokukhulu ejerusalema nekulila esigodzini sasemegido nelive liyolila nalowo nalowo mndeni umndeni wendlu yakadavide ngekwawo umndeni wendlu yakanathani ngekwawo futhi ngayinye etindlu ngekwayo uma sebabona ukuthi kuyokwentekani kuyokwentekani lapho eda ngemafu enkhathimulo ekubonakaleni kwakhe kwesibili futhi ngesikhathi lawo majuda lamgwazile niyathi lomunye umbhalo uthi bayombuta wawatholaphi yena lamanxeba wathi endlini yemngani wami futhi angeke nje kube sikhathi sekulila kuphela semajuda lamali njengamesiya kodwa kuyoba sikhathi sekulila kulabo betive labasele emva lapha loemukele lomalile njengamesiya wabo walolu suku bayokhala balile intombi ndolelele iyobe ikhala lelo ngulelo bandla lelala kuthola emafutha esibaneni salo kwakunethi intombi ndo letilishumi letaphuma bonke babantu abalungile kodwa leti sihlanu tatu tati nemafutha etibaneni tatu leletinye leti sihlanu tati bantu labalungile bantu labalungile kodwa tehluleka kuthola emafutha etibaneni tatu futhi taphonswa ebumnyameni lobungephandle lapho kukhona kukhala tinyembeti nekulila nekugedla kwamatinyo naku-ke bayobe bakhala libhayibheli lasho lapha bayobe bakhala futhi batsabuke kakhulu kude kuthi ngisho lapha ngitoninika lokunye Genesis wemashumi lamane nesihlanu uma nifuna kufika kuloko asifinyelele kuko umzuzwana nje futhi ngifunze loko futhi kuGenesis ngiyakholwa ngesahluko semashumi lamane nesihlanu saGenesis ngitothatha kuthola loku lapha Josepha atibonakalisa kubantu bakubo futhi sitokuthola loku ngikhombise nje imifanekiso yaloko lokuyokwenteka ngalolo suku khona-ke kutohlangana khaca nzawonye khona-ke Josepha akakhona ukuthi bamba phambi kwabo labo lebebeme naye futhi wakhala wenda wonke umuntu ahambe esuke kimi manje khumbulani Josepha adenda atiwe wakhala wonke umuntu akasuke phambi kwami kwase kungasekho muntu lonaye lapho Josepha adenda atiwe kubomnakawo wase ukhala kakhulu nebasegibhitha nendlu yafaro yamuva yena ufanele ukuthi wamemeta kakhulu najosefa wathi kubomnakabo ngingijosefa ngabe babewami usekhona na nabomnakabo abakhonanga ukumphendula ngoba bashaceka ebukhoneni bakhe najosefa wase uthi kubomnakabo sonzelani kimi ngiyanicela futhi basonzela edlute wase uthi ngingijosefa umnakenu loyo lenamthengisela igibhithe manje ngaloko-ke ningabi buhlungu futhi ningathithukutheleli kuthi nangithengisa lapha ngoba nkulunkulu wangithuma emvi kwenu kulondoloda kuphila oh kuhle kanjani pho ngoba le minyaka lemibili indlala beyikhona eveni na lokuyothi ngayo lokungayuba khona lidlebe kungabikho nesivuno nankulunkulu wangithuma ngaphambi kwenu kunilondoloda nibe yinsali emhlabeni futhi ngisinzise timpilo tenu ngekukhululwa lokukhulu ake ngithathe nje manje futhi ngicathanise loko nazakariya welishumi nakubili kwemzuzwana nje manje siyakwathi loko emfanekisweni uma ufundisa imifanekiso khona-ke uyokuthola kahle sonke sikhathi nje ngiyacabanga ngemfanekiso manje Josepha ngesikhathi atalo bekatondwa bomnakabo ngabe kunjalo na manje ngifuna kunikhombisa Josepha umele libandla leligcwaliswe ngamoya Josepha bekatondwa bomnakabo ngani na ngoba bekawakamoya Josepha akukho lebekangakwenda ngoba bekakhona kubona umbono akukho lebengakwenda ngoba bekaphupha emaphupho niyabona futhi bekakhona kuhumusha emaphupho yena kwakungiloko lokwakukuye beyangeke akhone kuveta ebaleni noma yini lenye ngaphandle kwaloko lokwakukuye yebo-ke ngako-ke bomnakabo bebamtonza ngaphandle kwesizathu kodwa uyise wamthanza ngoba babewakhe beyangumprofeta ngiyabona ukuthi kwakukanjani ngajesu na unkulunkulu wayithanza indodana yakhe kodwa abazalwane bafarisi nebasadusi bebamtonza ngoba bekakhona kuphilisa labagulako futhi asho tintfo tingakendeki futhi abone imibono ahumushe niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na bebamtonza ngaphandle kwesizathu futhi bendani kujosefa na bashaya kwangathi bekafile futhi bamphonsa emgodzini bathatha lijazi lelinengadi le mibala lesikhombisa lelo uyise kunemibala lesikhombisa kuphela emshini wenkosazana nemushi wenkosazana siyathi kuthini kuthi sifika kuko kamvanyana ngiyacabanga kusihlwa umushi wenkosazana eti kwakhe lapha yesu lapho ubukeka afana nelitshe lejasipi nesadius nemushi wenkosazana umushi wenkosazana usivumelwano naleso kwakusivumelwano ethi kwajosefa base-ke bamninza ingadi ejazini lakhe base balibuyisela kuyise futhi bekuthiwa ufanele kube ufile futhi kodwa wavuswa wakhishwa emgodzini wase ufakwa wathengiswa kufari nomunye egibhithe najenene wamgcina futhi ngesikhathi bakwenda yena indlo lembi yamvukela futhi yamphonsa ejele futhi lapho waprofetha wase utshela emadoda lamabili kuthi yinye yayitoyaphi nekuthi lenye yayitoba kuphi umphathi titsha nembhaki wetinkwa ngenxa yemaphupho abo wase-ke uyaphakanyiswa lapho esuka lapho waya ngesekudla safaro futhi akukho muntu lobekangathinsa faro kuphela ngajosefa kuyini loku manje ngesikhathi ijosefa ngaleso sikhathi wathengiswa kumagibhithe futhi bukusisani yonke into layendile yayifanekisa kristu bukani lo mphathi titsha nalo mbhaki wetinkwa ekhathi lapho futhi bobabili bebanemaphupho futhi jesu ngesikhathi asendlini yakhe yelijele khumbulani josefa bekasejele futhi ngesikhathi jesu asejele lakhe kanjani na wachanekwa esiphambanweni kwaba khona munye losinziswako namunye walahlwa josefa ngesikhathi asejele lakhe munye wasinziswa namunye walahlwa futhi caphelani emva kokuba-ke jesu sekehlisiwe esiphambanweni waphakanyiselwa ezulwini futhi uhlethi ngesekudla samoya lomkhulu yehova akekho longeta nkulunkulu ngaphandle kwami abekho boyethi mariya abekho kubusisiwe loku noma kubusisiwe lokwa kodwa ngajesu kristu longuye umlamuli kuphela lokhona emkhathini wankulunkulu nebantu lowo mtimba loligugu nkulunkulu libekahlala kuwo emkhathini wethu lo wathatha ligama lankulunkulu nankulunkulu wathatha ligama lemuntu nkulunkulu wathatha bukani lapha ekucaleni ngesikhathi adamu angikhoni nje kuphuma kuloko kubonakala kwangathi ukhona longakutholi zawanathithi bukani ekucaleni ake nginikhombise lenye indlo futhi moya loyingcwele ungicwayisa ukuthi ngente loko ngishiya inzaba yami umzuzu ngesikhathi tinzaba tekucala letinsha tifika enkhathi emlweni kuthi indodzana yayilahlekile adamu ngabe nkulunkulu wathuma ingelosi na ngabe wathuma indodzana na ngabe wathuma noma ngubani lomunye na wefika yena mathupha kuhlenga indodzana yakhe lelahlekile haleluya nkulunkulu akakushiyanga kumuntu ngaphandle kwakhe lucobo nkulunkulu waba nyama wakhe emkhathini wethu futhi wahlenga umuntu yena mathupha kwakukuthi sisinzisiwe libhayibheli lathi ngengadi yankulunkulu lofako nkulunkulu beka nkulunkulu longafi wendiwa lofako kude asuse sono kuthi abe liwundlu yena lucobo kuthi angene enkhathi emlweni ambonywe ngeveyili nangengadi yakhe lucobo phambi kwakhe ngaleya kweveyili manje josefa endasi ayongena egibhithe futhi lapho waphakanyiswa esuka ejele lakhe waya ngesekudla safaro futhi wendiwa umcapheli futhi yonke into yaphumelela ngetinsuku tajosefa manje uma jesu sekabuya ngisho nelugwadule luyoqhakaza njengembali uyindvodzane empumelelo umfanekiso wajosefa bafaka josefa lo jenene bekamfake endlini yakhe yonke into la endile waphumelela bamfaka ejele nalo lonke lijele laphumelela yonke into labayendile waphumelela futhi ngesikhathi aphakanyiswa lolo phakeme kunabo bonke wafaro edute nafaro yonke indwe eGibhithe yaphumelela ngetulu kwanoma yini even lapho sekabuya kuyoba live lempumelelo ingwadule letinzala toyochakaza futhi kuyoba nekudlanza wotonke futhi singakwenda wonke umuntu sihlale ngaphansi kwewethu lucobo umkhiwane futhi sihleke futhi sijabule futhi siphile phakathi ebukhoneni bakhe uma sekabuya njengenkhosi Beka indvodzana yemuntu umprofeti amen Beka indvodzana yemuntu umhlatshelo umpriest uyindvodzana yemuntu njengenkhosi indvodzana yaDavide ihleti esihlalweni sebukhosi bayo indvodzana yemuntu ungulomNkulunkulu abonakaliswe njengendvodzana yemuntu uyehla wase uba ngumuntu kususa tono even Uba ngumuntu njengemprofeti, uba ngumuntu njengempriest, uba ngumuntu njengenkosi. Inkosi yelizulu, inkosi yalabangcwele, inkosi yaphakathi, bekahlala njalo ayinkosi, uyohlala njalo ayinkosi, inkosi yaphakathi. Manje caphelani ke Josepha, ngaphambi kokuthi Josepha aphume, bebafanele bashaye icilongo kuqala, nebantu bamemete, gobelani Josepha lidrolo. Akunenzaka ukuthi umuntu ubeke endani bekathengisa umkhichito esitaladini ngesikhathi lelo cilongo likhala bekagucwa ngelidolo lakhe umuntu bekasalungele nje ukuthi elule isandla bese uthola imali yakhe kodwa bekagucwa ngelidolo lakhe Josepha bekeda oh umlingisi bekasalungele nje kwenta sento sakhe nekuthi utokwendani na bekadzingeka eme Josepha uyeda licilongo lalikhala ngalolunye lalethi isuku lethi yonke into ngisho nesikhathi siyoma ngqi lapho licilongo laNkuluNkulu liyokhala nalabafile kuKristu bayovuka nekusa kuseliphakathe kukhanya kubalele yonke into iyoguca ngelidolo lonke lidolo liyoguca nalo lonke lulwimi liyokuvuma qala manje letinye tono tebantu tihamba ngaphambili letinye tiyabalandzela kodwa manje caphelani ukuthi kwendekene ukuthi kukhathimula kanjani ngesikhathi Josepha ngaleso sikhathi emva kokuba sekashade newetive ukuthi wemukela umndeni Ephraim naManase emadodzana akhe necaphelile kugcineni na ngesikhathi Josepha Jakobe waqala kubusisa Ephraim naManase ngesikhathi aqala kubeka tandla takhe wabeka Ephraim ngesekudla Manase ngesencele ubeka tandla sesekudla sibusise lomdzala Kodwa ngesikhathi aqala kukhuleka tandla takhe taphambana wase unika lo lomncane sibusiso sesandla sesekudla esikhundleni salowo lobeka ngesekudla wase Josepha uthi kungabi njalo babe wathi ubeke sibusiso ethi kwaManase esikhundleni saEfrayimi wase uthi uNkulunkulu phambanisa isandla sami ini kumaJuda lomdzala lokhethwe kucala uNkulunkulu ngesiphambano kufika sibusiso sibuyele kubetive kuthola umlobokadi sibusiso sivela ngesiphambano sisuka kumJuda siya kwetive alile alesiphambano ngako ke wathola umlobokadi webetive manje ngesikhathi Josepha ngaphambi kwaloku ngesikhathi eviwa bomnakabo lo bekangenayo inhlanganyelo iminyaka leminingi liJuda manje bukisisana sibiyela emva kuZakharia manje lapho batokhala khona futhi balile futhi bakhale futhi ngisho nemindeni iyothe ehlukanisa naleminye imindeni iphume ithi zakwenda kanjani na sasingathe sikwende kanjani na Lapho bathi wathi tholaphi wena letoti bathi leyo misalela yekulimala etandleni takho na ngisho nalabo labamgwaza uyofika ngemafu futhi bayombona ngisho nalabo labamgwaza na yonke indlu iyolila futhi bayokhala abayukwathi ukuthi bende njani futhi ngesikhathi Josepha niyayathi lendzaba ngesikhathi sekabone bomnakabo futhi washakwa ngathi beyakhona ukukhuluma siHebheru futhi wathola umhumushi ukuthi amhumushele futhi beyangasikhulumi siHebheru washakwa ngathi kodwa bekafuna ukuthola futhi ngesikhathi kugcinene ngalelinye lilanga ngesikhathi baletha umnakabo lomncane nicaphelile na kwakungubenjamini lo wavuthisa umphefumulo kaJosepha kuyini namuhla lokuthi ovuthisa umphefumulo wakhe Josepha wethu Jesu na lelo bandla leliselisha lebe lisolo lisendasi ngaleya eIran leligcina imiyalo yaNkulunkulu futhi bani labatelwe kabusha lobuthanele ePalestine futhi baphindze babuyiselwe. Leyo nkanyeti yaDavide lenemicijo lesithupha, umjeka lomdzala kunayo yonke emhlabeni, sive sitelwe eminyakeni lembalwa lendlulile. Nango Israyeli. Tive tiyehlukana, Israyeli uyaphaphama, tibonakaliswa iBhayibheli latibiketela. Tinsuku tebetive tibaliwe, ngekwesaba lokusigagile. Buyani, oh, bahlakateki, niye kubakini. Lusuku lokuhlengwa selusedude, tinsitiyo temadoda, tehlula kwesaba. Kubukeni nje, bonke bahlanye. Twaliswani ngamoya sibane senu sikhanyiswe sacaca. Bukani etulu kuhlengwa kwenu sekusedude. Baprofeti bemanga mbumbulu, emanga. Liciniso laNkulunkulu bayaliphika kuthi Jesu Kristu uNkulunkulu wethu luthumo kodwa sambulo sesifikile ngako sitohamba lapho baapostoli banyathele khona kona impela endzaweni yabo lefanako ngoba lusuku lokuhlenga selusedude tinhlitiyo temadoda tehlulwa kwesaba gcwaliswani ngamoya waNkulunkulu sibane senu sikhanyisiwe sacaca. Bukani etulu kuhlenga kwenu sekusedude. Oh, Joseph ngesikhathi sekabona Benjamin lomncane eme lapho. Lo ngumnakabo lomncane. Ngiyambona Benjamin lomncane manje etulu. Ngaleya ahleti lapha ya. Divete temhlaba temajuda abiyela emuva lapho la kuyoba khona tingulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune tawo time lapho. Kwemukela Kristu lapho timbona eda. Yothi bukani lona uNkulunkulu wethu lebe simlindzele. Bona ke bayobona logwaziwe. Davelaphi leti na? Wathi endlini yemngani wami. Uthi yolila futhi tikhale nemndeni ngamunye divetabo, daDavide naNaphtali nato tonke. Yothe ehlukanisa umndeni ngamunye. Uthi tikhale dona tinyembedi lapho timbona eme emoyeni. Lo leta mgwazi. Uyoba yini umlayeto wakhe na? Bukisisani ukuthi Josepha wathini ngesikhathi athi. Bukisisani lenye into. Ngesikhathi Josepha aletha abantwana embi kwakhe. Wababuka, wambona Benjamin omncane. Wambona Ephraim, wababona bonke lalabanye babo lapho. Gadi nabo bonke babo. Netive letilishumi nakubili. Ive letilishumi ngaleso sikhathi. Time embi kwakhe. Ubabone bonke beme lapho. Wathi ukuthi bekubomnakabo. Wase ubuka Benjamin omncane. Ngo. Umphimbo wakhe waqala kubambeka. Wabathi kuthi bebaba kubo. Wathini na? Wonke umuntu akangishiye. Wendekani kumkakhe nebantwana na? Bahamba bayongena esigodlweni. Liyoyaphi libandla lebetive ekuhlitweni na? Esigodlweni. Umlobokati. Haleluya. Umlobokati wesuswa emhlabeni. Eluhlitweni. Bese ke uma sekabuya umlobokati wakhe. Akekho lapho ngesikhathi yena atenda atiwe kubomnakabo emajuda labo labamgwaza labo labamala kodwa umkakhe nalothandzeka kwakhe bangani bakhe labasondzele lapho umlingani wakhe wakhe sibili lo wathunywa uNkulunkulu lebeka nabo ethempelini uthi ngesikhathi abuka wathi bebayi bebangadi bathi oh lenkosana lenkulu baqala ukuthi lomunye kulomunye oh ngalethi into leti lebebakadze batendile. Ngikholwa ukuthi kwakungu-Ephraim noma hayi Ephraim kodwa ngiyakhohlwa ukuthi nguyena muphi lo kwakunguye manje lo wathi yebo-ke sasingakafanele sibulale umnakethu uJosefa bathi niyabona sekubuya umvuzo Rubeni wathi sasingakafanele ukuthi sibulale umnakethu wathi ngoba niyabona sekubuya umvuzo waloko lesikwendile naJosefa eme lapho bebangacabanga ukuthi bekasiconza siHebheru kodwa bekasadi labanye ucabanga ukuthi angikhoni ukukhuluma ngikuconzi ukukhuluma ngetilimi kodwa yena wathi konke ngako ya uyade umbuso wetive ungena ngekukhuluma ngetilimi nemahumusho enhlokweni yegolide inhloko yokucala ngaphambi kwekuthi uwe yini le yaphetha leso simiselo sesikhathi sebetive na umbhalo wesandla wetilimi letingatiwa elubonzeni nendlotsa lapho yayikwathi kuluhumusha futhi isho ukuthi lwaluyini uphuma ngendlela lefanako amen wangena futhi uphuma ngendlela lefanako bebacabanga ukuthi bengathi iconzile todi limi lebebathi khuluma kodwa bekalwati bathi niyabona ukuthi sinani na uthi Josepha wase uyabona ukuthi bebathi sola ngaloko lebebakwendile manje uyalubona lusizi lwabo nekuthi sola ngekumangala ngako uyabambeka emphinjeni wakhe manje sewulungele ukukhipha libandla lakhe emhlabeni ulithatha ulifake enkhathi emlweni bese ke uyabuya bese ke donke divet emhlabathi yolini yini labayenda na Ruben bonke babo baqala ukukhala bathi oh besaba base bathi nguye lona manje siyathi ukuthi sisenkingeni manje utosibulala manje siyathi ukuthi sitobhujiswa khona manje ngenxa yokuthi lo ngujosefa lobekasolo angekho kithi sikhathi lesidze kakhulu lo ngujosefa umnakethu manje sisenkingeni sibili kuko wathi ningathithukuthelele uNkulunkulu wakwenta lokhu kulondvo lodwa kuphila wendani uNkulunkulu na kungani emajuda amala jesu na kute thine betive kanjalo kuthi bantu lababita baphume ngenxa yeligama lakhe uNkulunkulu wakwenta ukuthi alondolode kuphila kwelibandla lebetive umlobokade konke letive letamala tiyolila tiyobhaca imihumeni nasemadwaleni netintfo bathi sifihle welani etikwethu tintsaba balala yena konke tive temhlaba tiyolila ngaye futhi umndeni ngamunye ka-Israyeli lapho iyokwehlukanisa imindeni iyokwehlukana lomunye kulomunye futhi bathi sakwendelani na sefika kanjani ekutheni simale na kanjani na nango eme lapho nango lo nkulunkulu lebesimlinzele futhi nango nemisalela yetiphikile etandleni takhe futhi sakwenda nguloko impela labo bomnakabo labakusho khona endasi lapho ngesikhathi babuya base bathi nango Josepha lesamthengisa wathi ngingujosefa umnakenu lenamthengisa egibhithe oh bebesaba futhi bebalila futhi bakhala futhi bagijimelana lomunye kulomunye singenda njani na wathi ungathithukutheleli ngoba uNkulunkulu wakwenta konke lokhu uNkulunkulu wangithuma ngaphambili uNkulunkulu wadala bonke bantu bantu labamhlophe bantu labamnyama bantu labansundu bantu labamthubi wonke umuntu uNkulunkulu wadala wonke umuntu wadala wetive wadala lijuda wadala bonke konke kukwengathimulo yakhe nemajuda abekafanele aliwe kude kuthathwe umlobokati webetive ngaleso sizathu yonke le mifanekiso injalo ngako umlobokati webetive nentalelwane yakhe kanye naye lelo bandla lenkathimulo lephentecostali lagezwa engathini yeliwundlu nawo onke emandla ekuvuka ekufeni aphila kubo bayovuka ngalelinye lilanga eluhlithweni ngesikhashanyana ngekucwabitha kweliso kuthi lihambe liyoba sebukhoneni bajesu ngesikhathi asabuya kuthi aphumisa yonke into kuthi atende atiwe kubobhuti wakhe bukisisani kuthi umbhalo uthini lapha sengivala oh bukani uyeda nemafu nalo lonke liso liyombona manje ukhuluma ngekubuya kwesibili hayi luhlwitho nalabo labamgwaza sahluko sesikhombisa livesi lekuqala noma livesi lesikhombisa sahluko sekuqala lonke liso liyombona nalabo labamgwaza nato tonke tive temhlaba tiyolila ngaye ngisho ngako amen waseke uniketa leso lesikhulu sicaphuno ngubani loyo ngubani lona labatombuka na ngingu alpha na omega ngingu a na z wesigreek luhlavu lwesigreek tendo 236 petro wathi alikho lelinye ligama lelinikiwe ngaphansi kwelizulu bani labafanele basindiswe ngalo noma cha ngiyaxolisa ngilicaphuna kabi wathi akuthi yonke indlu ka-israyeli yathi impela ukuthi unkulunkulu umendile yena lo jesu lofanako lenambethela kokubili inkosi nakristu johane 14:7 nelelishumi nakubili thomas wathi nkosi sikhombise uyihlo futhi kusenele wathi sikhathi esingaki nani kepha aningathi na wathi lo longibonile mina umbonile babe usho kanjani ukuthi ngikhombise uyihlo mina nababe wami simunye ngasho lokho kumuntu ngalesinye isikhathi bathe wathi umzuzu nje mnumzane Branham wathi wena nemkakho nemunye nani ngathi kodwa hayi lolo hlobo wathi angivake ngathi uyangibona mina na wathi ngiyakubona ngathi uyambona umkami na wathi cha ngathi ngako ke baluhlobo lolehlukile wathi uma ubone mina sewumbonile babe ngako lokho kwakwenele kwaloko ngako kuJohane lomgcwele noma Johane wekucala 5:7 kuya ku 8 nine nonke lenikubhala phansi Johane wekucala 5:7 kuya ku 8 iBhayibheli lasho sikhulumi yena lo muntu impela lo wabhala lesambulo lesi Jesu lamnika sona wathi bathathe abafakazako ezulwini uyise livi livi lindvotsana yise livi namoya longcwele nalaba labathathu bamunye bathathu abafakazayo emhlabeni mandi ingadi nemoya futhi bavumelana akusiko ukuthi babunye kodwa bavumelana entweni yinye ungeke wabana babe ungenayo indodzana ungeke wabana babe noma indodzana ungenayo emoya longcwele kunjalo kodwa wena nemandi ingadi namoya ledoda ingcenye lekuthi ibitako kungena emtimbeni wakhe uma kutala wemvelo kwenteka yini into yokucala le nto ekako uma wesifazane atala umntwana into yokucala ngemandi into yesibili ingadi ngabe kunjalo na into lelandzelako ngumoya lo mntwana ubamba umphefumulo wakhe ucala kuphefumula emandi ingadi nemoya loko kwenta kutala ngekwemvelo futhi kutala kwakamoya umbhaphathiso wemandi egameni lajesu kristu kulungisiswa ngekukholwa ukholwa enkosini jesu kristu emandi yini lelandzelako na ingadi kungcweliswa ihlandisisa imkhipha kulapho lani nebantu basenazareni nehluleka khona nahamba nje nade nefika lapho futhi nangabe nisachubeka sitshale singcwelisiwe e-altari sesilungele kusetshetiswa kodwa asikho ekusetshetisweni babusisiwe labo tibusiso labo labalambele futhi bomele kulunga ngoba bayosuthiswa sitsha singcwelisiwe lelo liqiniso loko kufana nentombinto leli gama lelithi intombinto lisho lomsulwa longcwele longakonakali longcwele lethi sihlanu tathi nemafutha nalethi sihlanu tathi ngenawo lethi sihlanu tathi igcwalisiwe nalelenye nje yasala ekungcwelisweni nimemukele yini moya longcwele kusukela nakholwa nine mabhaptisti mapresbyterian na asathi ukuthi kukhona moya longcwele pho-ke nabhaphathiswa kanjani na emva kokuba sekabeke etanda etikwabo baseke emva kokuba sebasinzisiwe futhi bangcweliswa bagcwaliswa ngomoya longcwele kunjalo emandi ingadi umoya Yesu utela ukuthi ageze nekuthi ahlande nekungcwelisa libandla kude efike futhi ahlale kulo ngengadi yakhe lucobo wanikela ngengadi yakhe lucobo letelwe uNkulunkulu kude asihlande ekutalweni kwethu ngekwelicansi futhi wasinika lesingcwelisiwe sitsha lesingcwele kuze yena lucobo lwakhe efike kusesikhashana nje nelivele ngeke lisangibona noko nini nto ngibona ngoba ngisabitho selucobo dawuba nani ngisho nakini kute kubese kupheleni kwekuphelelisa amen yonke indlela kute kuyophela ngitawuba nani nakini le misebenzi engiyendako mine nani nitoyenda letibonakaliso leti iyobalandzela abakholwako nkulunkulu ebandleni oh he bunkulunkulu bathathu abafakazako ezulwini uyise livi indodzana moya longcwele bamunye manje ungasinziswa ngaphandle kokungcweliswa ungangcweliswa kepha ungabi naye moya longcwele kunjalo umoya longcwelisiwe ungakagcwaliswa ungcweliswa inhlitiyo yakho uhlanda inhlitiyo yakho ngaphandle kokugcwaliswa ngalokuthitha nguloko lakusho uma umoya longcolile sekaphumile kumuntu uyahamba etindzaweni letomile uyabuya athole indlu yakhe ihlotshisiwe bese uyangena kugcina kwalowo muntu tikhathi letiningi ngalokuphindwe kasikhombisa kuba kubi kakhulu kunakucala nguloko lokwenteka kini nine bepilgrim holiness manazarini nakanjalo njalo nemukele futhi uma moya longcwele efika acala kukhuluma ngetilimi bese uniketa atibonakaliso netimanga nakubida ngekuthi ngudevele futhi namhlambalata imisebenzi yankulunkulu nakubida ngendlela engcolile futhi niyabona ukuthi libandla lenu laya kuphi na umani kuye li-awa selilapha sambulo sajesu kristu siyafunziswa nkulunkulu wembula ngemandla etibonakaliso takhe tamoya longcwele amen lusuku lekuhlenga lusedude manje bunkulunkulu kuye timotheu wekucala 3:16 ngaphandle kokuphikisa inkulu imfihlakalo yobunkulunkulu ngoba nkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa dingelosi wakholeka emhlabeni wemukelwa etulwe ngkhathi mlweni oh nje kuchubeka kuchubeke kuchubeke kodwa sikuphi manje na ekupheleni kwelivesi lesiphohlongo kusihlwa sicala livesi lemfica umbono wasepatmos oh kunetindlo letinkulu lesibekelwe tona niyamthanda na Ngiyamthanda Ngiyamthanda Ngoba wangithanda kuqala Uthi wangithe ngeli sinziso
esihlahleni saseKhalvari. Nikwenda sibili loko na? Ngabe uNkulunkulu utende wathiwa yini kuwe? Futhi wembula kuthi uyindvodzana yaNkulunkulu, Jesu Kristu, uNkulunkulu abonakalisa enyameni, kususa sono na? Utembula yena lucobo kulethi insuku leti tekugcina emabandleni akhe atenda atiwe. Manje yona kanye nje letindlo leti lechubekako ebandleni. Bukusisani nibone ekupheleni kwalo mlayeto ukuthi uma iBhayibheli lingasho ukuthi letindlo leti itokwendeka kona kanye nje, nibone ukuthi abendanga yini imbamba eminyakeni waseFesu nePergamu iTiyatira kwehle njalo wonke umnyaka. Kwasho ukuthi Luther bekatokwenda kanjani nekuthi Wesley bekatokwenda kanjani nekuthi leli hlelo lePentecostal liyongena kanjani eLaodicea simo lesisivuvu. Kodwa ekhathi kwaloko bekadodonsa abantu loku njalo kunjalo impela. Sisekugcineni. Oh, ngijabula kakhulu futhi oh, njengoba ngitibone mine ngicashuka futhi ngibuka bangani bami netindlu futhi ngabona live nenxushunxushu leli kuyo, bese ke ngicabanga ukuthi kubuya kwenkosi kusonzela kakhulu. Sisekupheleni kweminyaka, inhliziyo yethu emadoda tehlulwa kwesaba zawutonke wonke umuntu kuyethusa nasemsakatweni ngaso sonke sikhathi. Lungiselela kuhlaselwa ngetindiza, thatha loku bese uthatha lokwa bese wehlela kamelweni lelingaphansi. Utokubhacela kanjani loko na? Ngeke ukubhacele loko. Yebo-ke leyo nto iyohamba ishone ngemafidi lalikhulu nemashumi lasihlanu emhlabathini, emamayela lalikhulu nemashumi lasihlanu sikwele leni. Lokugcumtela ebucosheni kwako bekunga uma kushaya lapha kungatamatamisa i-Indianapolis ishayeke phansi. Ngani? Ungayichumisa nje i-Indianapolis ibethi cucu ishaye khona lapha eLouisville. Niyabona lenye yaleto kulukhuni kusho ukuthi banani ngaphandle kwalokho. Futhi bukani, anidzingi ukuthi niyathi iRussia ayidzingi ukuthi yende lokho, iCuba ingakwenda lokho, noma nguyiphi inzawo lencanyanyana, inzawo lencanyanyana lengange-Alcatraz ngebukhulu beyingakwenda isibekele umhlaba wonke. Indwa kuphela lodzinga ukuthi uyende uyiconzisa nje bese udonsa insambo. Awudzingi kwasambutho wetembe, udzinga luhlanya lunye nje ukuthi lukwende etandleni tadevel. Kunjalo impela, belungakwenda bese ke yonke into seyiphelile, sekupheleleke. Kodwa oh, ake ngininike nayi into lebusisiwe. Uma sibona lokho sekusondele kakhulu kangako, uma sibona ukuthi bekungenteka ngaphambi kwasekusenda, kumbulani libandla liya ekhaya ngaphambi kwekuthi lokho kwenteke. Luhlwitho lwenteka ngaphambili. Manje kude ningatholi ukuthi nishwileke, kumbulani Yesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa, njengoba kwakunjalo emihleni yaLothi, kumbulani ngaphambi kwekuthi kwehle noma nguyiphi imvula, Nowa bekasasemkhunjini. Niyabona na? Nowa bekasemkhunjini, wethwalwa wawedwa ngalokho. Futhi manje Nowa bekangumfanekiso weliJuda, kodwa iNoki waya ekhaya ngaphandle kwekufa. Futhi ngesikhathi Nowa sekabone iNoki ahamba, wathi ukuthi sesikhathi sako, waqala kuya kulowo mkhumbi. Kunjalo leso kwakusibonakaliso saNowa ngesikhathi iNoki aya ekhaya, futhi masinyane nje libandla lebetive lingasuswa khona-ke utatisa yena lucobo ku-Israyeli. Niyabona na? Kunjalo. Khumbulani emihleni yaLothi, njengoba Jesu asho ngaphambi kokuthi licashata linye lemlilo like lishaye umhlaba, leyo ngelosi yathi shesha phuthuma, phuma lapha ngoba ngingeke ngente lutho uze ude lapha. Ngaphambi kokuthi kugadle noma ngimuphi umlilo, Lothi nemndeni wakhe bekasange phandle futhi angasekho. Ngako luhlwitho luyofika ngaphambi kokuthi inhlupheko ingene. Inhlupheko bantu labaningi bayohlangahlangana. Sitokuconzisa kuleli viki iNkosi Thanda ngelusito lwenkosi. Kumbulani nibuke sikhathi lesikhulu senhlupheko lesasikhona. Uma nitokufanekisa loko eBhayibhelini, leto kwakuthi insuku tenkhathato yaJakobe. Niyabona ngesikhathi akhathadwa, loko akukaphathelani ngalutho nebetive. Wetive akahlangani ngalutho nako. Akukho mfanekiso eBhayibhelini kuloko. Libandla lebetive liyahlwita.
futhi nibuke emandi ukuthi aguquke abe ingadi netinto letinjalo lokho kutofika ethi kwa-Israyeli futhi emuva ngaleya naMose na-Eliya uma babuya Eliya kwesine uyabuya emoyeni
akukho namunye walabo lobekafile noma iMose wafa abazange bathi ukuthi bamgcwabe kuphi bekabophelelekile ukuthi avuswe nzawanathithe emkhathini walapho nalaphaya ngoba enzabene kuguqulwa simo bekalapho akhuluma naJesu akazange na nabona na ngako batobuya futhi babulawe futhi balale esitaladini sakamoya lekuthiwa yiSodoma lapho inkosi yethu yabethelwa khona eJerusalema bayobe bashumayela kumaJuda futhi bashaye umhlaba futhi bavale emazulu nakanjalo njalo kanjalo nekuphela kwenkonzo ebetive kuyochubeka futhi kuchumane naloko nebetive bayoya ekhaya naleyo nkonzo iyochubeka kuyokuba lapho-ke kubhubha kwetintho tonke lokubili kulokuthathu kwemhlaba kwawa nayo yonke elenye into ngesikhathi leyo mitimba lefile ilele etitaladini tinsuku letintsathu bukusisani ukuthi hlobo luni lwalokungilo bukani letithombe leti lengatithola eningizimu merika ngesikhathi babulala leso sithunywa senkolo sephentekosta lapho umkaso alele esitaladini naso nebantwana labancane lababili intombatane lencane nesisu sayo lesincane sicumbile kanjalo bebangabangcwabi ngisho nekubangcwaba bahamba ngakhona nje babakhafunele lapho kukanjalo tinsuku letintsathu noma letine umnakethu ukopu wathatha sithombe nginato ekhaya niyabona indlela labenda ngayo bese-ke bathumela tipho lomunye kulomunye bukani ukuthi loko kufanekisa kanjani ebhayibhelini niyabona ukuthi nguliphi libandla lelitokwenda loko kunjalo kusedude impela futhi bangena ngco njengenyoka khona manje ngebucili nje ngako konke lokungaba ngiko ibonakaliso setinto khona manje bukani lesi profeto inkosi lenginika sona nga-33 kuthi kwakutokwenteka kanjani bayovumela besifazane ukuthi bavote ekuvoteni bayokhetha umuntu longakafanele intfo lethi sikhombisa yaniketwa nalethi sihlanitato seyivele yentekile intfo lelandzelako kwakungowesifazane lomkhulu libandla emandla noma into letside iyothatha le-United States ukuthi ibuse ngase-ke ngiyibona injengemilotha nje ilele njalo lapho kufika ekugcineni kwakusikhathi sekugcina kwathi bayoba nemshini longashayela bebangathingeki ukuthi babe nemshayeli kuwo bavele bawuphelelisa nje kwathi iminyaka lelishumi nakunye umayelo engcwele wathi kimi nako kusephepheni kungeke kuphikwe nako kusephepheni njengoba moya lwengcwele asho iminyaka lelishumi nakunye ngaphambi kokuthi kwakhiwe i-Maginot Line ngathi emajalimane amerika iyovele nje umengameli Roosevelt uyoba sikhohlakali sabo bonke futhi loko kunjalo beyangiso kungesiko kulimata imizwa yemademokrati kodwa ngiyanitshela akusiyo idemokrati noma iriphabhuliki manje ngujesu kristu indodzana yankulunkulu lele sikhuluma ngayo angisuye wedemokrati futhi angisuye neweriphabhuliki ngingumkristu ngawo-ke bona noma ngabe kwakuyini kodwa niyacaphela lapho futhi bukani lapha ngalo lolunye lusuku uma nifuna kubona ukuthi sicuku lesinjani semambuka leso sithatha leyo mishini siyilungisa lapho ngaso sonke isikhathi bewuyovotela umnumzane Nixon wawuyofanele uvotele lona lomunye umfo ngesikhathi lesifanako EDJ Edgar Hoover wadonsa le mishini bangakhi lobekasolo afunza lokho leni impela kukuwo onke emaphepha onke inzaba yonke lenye intfo niyabona ukuthi sikuphi na ayisekho into lecotho ngaphandle kwaKristu amen oh leyo ncwadi lenzala lebusisiwe nguleyo ngiyo leyo kuphela lekutshela ukuthi ungubani ukuthi uvelaphi nekuthi uyaphi yebo mnumzane ngule ncwadi lenzala lebusisiwe oh loko kungenta ngimthanze animthanze nini kukholwa kubabe kukholwa endvodzaneni kukholwa kumoya longcwele laba labathathu bamunye emadimoni ayothumela netoni tiphaphame kukholwa kuJehova kwenda yonke into itamatame amen lusuku lolukhulu kanje pho lolusembi kwethu bangani cambulo saJesu Kristu uNkulunkulu lasinika ingelosi yakhe futhi wefika futhi wasibonakalisa kuJohane kude satiwe kuyo yonke iminyaka yelibandla into lesibekelwe yona kwangathi inkosi ngasibusisa manje sisema ngetinyawo tethu nanoma ngibani lodlala ipiyano sinike ishuni lencane uma uthanda hamba neligama laJesu manje lalelani
Kune akungabateki kunethe hambi lapha emkhatsini wethu lathi abanekele manje ekuseni. Ngifuna niqhawule tanda tabo nitimeme tiye eKhanani nalokunye futhi nende wonke umuntu emukeleke. Ngifuna wonke umuntu aqiniseke kwenda lokho. Futhi nikhumbule inkonzo itoqala ngesimbi yesikhombisa kusihlwa nangesimbi yesikhombisa igabence. Ngitokhuluma ngekuthi umbono ePatmos usasa ebusuku inkosi ithanda. Ngitokhuluma ngeminyaka yokuqala welibandla iEfeso weminyaka welibandla. Manje sitohlabela lelithi hamba neligama laJesu liculo lethu lekusikhipha lathi abanekele lelincane. Futhi wonke umuntu akahlabele manje kulungile. Hamba neligama laJesu Bana wekutsabuka newelusizi Liyokunika injabulo nentuthuto Litsathe noma uyapi Kamaleli leko Holy mnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu Kamaleli leko Kamaleli leko Holy mnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu Manje ngaphambi kokuthi sihlabele livesi elilandelako ngifuna ema-Methodist, ema-Baptist, ema-Pentecostal, ema-Catholic, ema-Nazarene, ema-Pilgrim Holiness kubo bonke nivele nje nelule tandla uqhawulane nalomunye losembi kwakho ngakuwe ngemva kwakho uthi mhambi lo ngumKristu mngane ngiyajabula kuba nawe manje ekuseni ngiyajabula ukuhlanganyela nawe nasetintweni taNkulunkulu Ngiyathi sibe nesikhathi esihle kakhulu. Ngiyethemba ngitokubona lapha futhi kusihlwa. Into lefana naleyo lapho uqhawulana nebantu embi kwakho emva kwakho ngakuwe. Ngeligama la Jesu siyakhothama. Ngitokubona kusihlwa mina ke tunevile. Ngitokubona kusihlwa. Dinyawo ngosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa. Lapho luhambo lwethu seliphelele ogama leliligu holy mnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu gama leliligu holy mnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu sithe sibonane Sites bonane Sites bonane etinyaweni ta Jesu Sites bonane Sites bonane Nkulunkulu abenani Sites bonane fu si manje sakhothamisa inhloko yethu Sites bonane Sites bonane